masiqhubeke simile nje ithutyana ngoku ukwenzela umthandazo. Bangaphi apha abanesicelo entliziyweni yabo abanga uThixo angabenzela into ethile ekhethekileyo kule nkomfa? Masithobiseni iintloko zethu ngoku kuye. Bawo wasezulwini, singaba banenyweba abantu ukuhlanganisana kunye apha egameni lenkosi uYesu kwelikhululekileyo ilizwe, apho sinokunqula wena ngokwenkokheliso yezazela zethu okwakaloku nje. Kwaye siyathandaza bawo okokuba oko uyakuba njalo ithuba elide. Kwaye ngoku zanga singathatha icham lale nyweba esinayo, kwaye sanga singabeka intliziyo yethu yonke ekukhonzeni ngobu busuku ukunqula wena, ukuze kube nokutshiwo ukuba uThixo ebe phakathi kwethu ngobu busuku esikelela abantu bakhe. Sindisa wonke umphefumlo olahlekileyo olapha ngobu busuku, ngosi, kwaye wonke umgweliki banga bangabuyela endlwini kaThixo. Ndiyathandazela wonke umntu ogulayo anga angaphiliswa, oxhwalekileyo angahamba, noyimpama abone, isithulu sive, indumiso nozulu lunikwe uYesu Kristu phakathi kwabantu bakhe. Yanga ingakhunjulwa ixesha elide, Nkosi, ngokuba siye sahlanganiselana kunye kwaye sacela egameni likaYesu ukwenzela ezi ntsikelelo. Amen. Hlalani. Nakanjani ekuzeni eRamada Inn? Kusoloko kukhangeleka ngathi kukubuyela ekhaya ngayo indlela, ngokuba ndibe lapha ixesha elide bendiyacinga nje kwaye baqalisa ukundazi, kwaye ndiyavuya ngoko ukuba ndifumene iqela labantu abalungileyo kwezi Ramada Inns, enye eTucson nenye apha, bezinobubele kakhulu kuthi zasivumela ukuba sibe neenkonzo. Kungekudala kakhulu ndibe nenkonzo eyeyam ezantsi eRamada Inn, kwaye umphathi ebengayinkqubo nokundivumela ndihlawule imali yoqeshiso lwesakhiwo. Kulunge kakhulu oko, ndiyakukhumbula oko xa ndinqumla amazwe nam ngoku abo balungileyo kwebendlu kaThixo. Ngoku sibe kusukela ebusuku ngecawe okanye icawe emva kwemini gqebe amaxesha amakhulu athile enkosini okanye ebuncikaneni ndibe nawo. Ndiye ndaba nexesha elimangalisayo ndonwabele iintsikelelo zakhe nobudlelwane bukamoya oyingcwele kunye nabantu bakhe. Ndithanda ukukhumbula okokuba ngokuhlangeneyo sinqula uThixo, usisibonakaliso sikaThixo, inxenye kaThixo xa usiba ngunyana nentombi kaThixo, kwaye uThixo ukuwe evumela intando yakhe ukuba uya kumvumela yena ayenze. Ke siyathemba ngobu busuku okokuba wonke umntu uyakulibala malunga nezinto ebeziyiyo ezintsukwini nokubeka yonke into ecaleni, kwaye nje sibeke iintliziyo zethu kanye enkonzweni ngoku, hayi kuphela kobu busuku kodwa kule izayo inkomfa. Akukho mntandabuzo, abaninzi abameli bahlangene, yababona abanye babongezelekileyo ngobu busuku eqongeni behlanganiselene inkomfa eqalisa ngomso, kwaye cela abantu abalapho ngenxa yemvuselelo esisandula ukuba nayo ukuba kuba konke kunokwenzeka inqwenela linokuhlala ngokungaphezulu ngenxa yenkomfa. Siza kuba nezilungileyo izithethi eziseluhlwini, omnye umzalwane ngabanga nakho ukuza, kwaye kodwa zinabaninzi abaza kuba lapho ukuthatha indawo yakhe. Ndifuna ukuba kwepheleleyo inkomfa buqu ukonwabela obu budlelwane. Niyazi sifika apha singababingeleli, size sithethe kwaye sisoloko sinikeza ebantwini yonke into engaphakathi kwethu. Ndishumayele umxholo ngelinye ixesha apho uYesu wathi, galani inyibiba indlela ezingabulaleki nezingasonti ngayo. Kodwa nakuba kunjalo nditsho kuni ukuba uSolomon kulo lonke uzuko lwakhe wayengahonjiswanga njengenye. Kwaye ufumanisile inyibiba funeka ikhule imini nobusuku sonke bulaleke, kwaye izenze iqaqambe, kodwa ayifumani ntsikelelo ngokuphuma kuloo nto ngokunokwayo. Iyazivula kwaye umdluli ngendlela anukise isiqholo kuyo. Inyosi ifumana ubusi kanye okuphuma entliziyweni, inikeza yonke into eyisebenzeleyo ukuyingenisa. Kwaye ndibize umyalezo wam Mfundisi Mnumzana Nyibiba, olo luhlobo olungaqhelekanga lesiqendwana. Kodwa injalo, abalungiseleli bayazinikezela ebantwini kwaye kulungile ngoko nje ukuhlala phansi uze uphulaphule kwabanye njengokufudumeza ngomlilo. Siyakuthanda ukuhlala phansi kwedangazi lomlilo omnye size sifudumeze iintliziyo zethu ngevangeli abathi abazalwana bethu bayishumayele ebantwini, kwaye inombulelo wokuba nalo eli thuba lokwenza loo nto. Kwaye ngoku ndiyathemba ngobu busuku uBilly undixelele ukuba unikeze ngamakhadi okuthandazelwa ngako konke, kwaye besingenako ukwenza umgca wokuthandazela apho ukuba besifanele. Yabona, bekuya kufuneka uphumele ngaphandle ujikele ngokuhamba phaya kunye nokuhamba kwiholo elimnyama uze uze ngale ndlela. Buya kukhubeka kwinto yonke ukuze ungene apho. Kwaye abaxhwalekileyo nabakhubazekileyo bebeya kuba kwisimo esibi ekuyenzeni, kodwa asikwazi oko inkosi yethu engakwenza. Ingawela kanye phakathi kwethu ngobu busuku ize iphilise wonke ubani okhoyo apha sonke isigulo. Oh, ndingakhetha ukubona okuya kunayo yonke imigca yokuthandazela endakhe ndaba nayo ebomini bam nje ukubona ukuzimela geqe kukathixo kusiwela phakathi kwabathobelayo abantwana bakhe. Ndasoloko ndikuthanda okuya. Ngokwasesiqhelweni ukuba unoqhagamshelwano buqu kunye nabantu njengokubekwa kwezandla kunokwenzeka. Ndicinga ukuba abaninzi bebeya kukwenza oko kuhle, bebeya kuthi othilethile umlungiseleli ubeke izandla zakhe phezu kwam, kwaye uzuko kuthixo. Oko kwenza abantu bajonge kulaa mlungiseleli ngoko. Kodwa ukuba ungema nje apha ushumayele ilizwi uze uvumele umoya oyingcwele uphilise wonke ubani, ngoko apho ngokuqinisekileyo nje lubabalo lukaThixo azemva koko uThixo afumane yonke indumiso uzuko. Akukho sithunzi santo somnye ongomnye. Leyo yindlela mna kulungiselelo lwam isizathu ndingafikeleli kwabaninzi ngaphandleni. Ngoku phezolo sizamile ukuthandazela abaninzi kangangokuba besinako nako, kodwa ukubeka izandla qhele ukuba sebusuku nje mhlawumbi umoya wengcwele uze kanye phakathi kwethu, kwaye uye ekubonakaliseni yena ezazisa phakathi kwethu. Kuze emva koko ngoku ya ndiyacinga kuyinene xa yena mhlawumbi ekuzimeleni geqe yabona andinakukutsho ngoku le ndoda okanye lo mfazi okanye laa mntwana yabona umoya oyingcwele uyahambahamba esakhiweni uze uthethe nakubani na lowo uya kuthetha kuye yabona oko uzimela geqe. Kwaye emva koko oko kuzisa ulwazi ukuba sisithembiso sikaThixo, kwaye oko kuzisa ulwazi lukaThixo ozimele geqe, kwaye kananjalo kuzisa ubukho bakhe ezantsi phakathi kwethu. Ufanele siyibone size sivuye. Kwaye nokuba uthi kulungile ndandikhubazekile esandleni sam bendiphaya phezolo andikhange ndibe ngcono, oko akunanto yakwenza nayo uwe sele kugqityile. Akujonganga esandleni sakho ngoko, ujonge kwisithembiso uyabona. Kwaye ngoko ke akunakuthi ke umzalwane ezibanibani akathandazanga umthandazo wokholo okanye uzibanibani bubukho benkosi yobukunika ukholo yabona. Kuze emva koko wathumela ilizwi lakhe waze wabaphilisa. Ngoku ubusuku obugqithileyo ndaphule isithembiso sam kwakhona, ndiza kuzama ngokuqinisekileyo ukusigcina ngobo busuku ukuba ndinganabo. Kwaye ngoku umntu othile uthi akuhlalanga kwisiqwendana sakho phezolo. Hayi, hayi, andiyenzanga ngokuba ndiza kuxelela kutheni. Bendiza kushumayela kumxholo ngoku ndilibele nje oko, kodwa uThixo usisityebi ngenceba. Kwaye ndafikelela ekuzameni ukucacisa indlela awathi uPawulos ethetha phaya wathi thina ebesifudula sikumaxesha agqithileyo ngelinye ixesha ngelithile elingelinye ixesha kunangoku sasifile, kwaye sisezonweni nasebugwenxeni, athe uThixo wasidlisa ubomi wasivusa. Ngoku yabona, ngaphambi kokuba nantoni ingadliswa ubomi kufanele kubekho into ethile phaya engadliswa ubomi ngayo, injalo lona. Ke niyabona ukuba nanisekwazini kwangaphambili kukaThixo, ngoko ke niba inxalenye kaThixo, kwaye kuphela kwendlela onokuba ngunyana kaThixo okanye intombi kaThixo kufanele ube yinxalenye kaThixo, kwaye uThixo akagqibelelanga ngaphandle kwakho. Kufanele ibe njalo, injalo loo nto kuba kukho omnye kuphela umthombo wobomi obungunaphakade, kwaye obo nguThixo, kwaye yena yedwa unobomi obungunaphakade yabona. Ngoku kwaye wawuyinxalenye yakhe kangangokuba usisibonakaliso okanye ekucingeni kwakhe ekuqalekeni. kwaye oko ngokuba wacinga ngawe ekuqalekeni inika okwakukuchuzulela kuye kancinci oko koko kufuneka kudliswe ubomi abanye babo abasokuze badliswe ubomi abanayo nje Lord, njengokufana nokuba ubeka ukhozo lombona emhlabeni lungenayo nokuba beluluhle kangakanani ukuba belingena mbewu yobomi kulo alinakho ukudliswa ubomi kodwa imbewu yobomi kufanele ibe phaya kuqala kwaye ifumane elabalana lincinci malunga nolwakho luhambane ezikhukukazi neenkuku ngokuba lwaqanduselelwa ngaphandle kwaye lwazalelwa phaya kodwa zange lazifa lifana nazo ezankuku kwaye niyazi xa unina wezayo wakhwaza weva ilizwi elavakala lilunge kakhulu kuye ngokuba khumbulani yayilikhozi into yokuqala wafanela nje eze kuzifumana ukuza kufumana indawo yakhe leyo yindlela lonke ikholwa eliyiyo wawungazalelwanga eli hlabathi wadalelwa kumfanekiso kathixo ukuba ngunyana kathixo kwaye akungowale yadi yeenkukhu phaya phandle ulikhozi kwaye uyazi ndifike kweliyakhozi kwaye andibanganakho ukubuyisela iinyawo zam emhlabeni ke ndiye nje ndimke kakhulu ndaze emva koko ndalilibala besiyinkoni isiqendwana sam ndalahlekelwa yimibhalo yam nayo yonke into engena bendinexesha elibi kakhulu kodwa yiloo nto bekuyiyo bekukwelakhozi nje ngoko langa elakhozi uthixo niyazi uthixo ufanisa abaprofeti bakhe kumakhosi kwaye uzibiza yena ukhosi uyehova ikhosi tata ukhosi kwaye isizathu ekwenza oko ikhosi lingabhabhela phezulu kunayo nayiphi enye intaka ekhoyo kwaye ngokuba yenziwe ehlukileyo kuyo nayiphi enye intaka ngoku alakhi indlwana yalo emhlabeni njengeenkukhu nanjalo njalo kodwa liya phezulu ukuya kwakha indlwana yalo kwaye enye into yokokuba intaka eyakhiwe ekhethekileyo ngokuba ukhetshe okanye unomyayi okanye isanqa okanye nayiphi engenye intaka ingazama ukulilandela ukunyukela ezulwini iya kuphasalaka ayenzelwanga loo nto kufanele ibe ngumntu okhethekileyo wokuya phezulu phaya amaphiko alo aqinile kunayo nayiphi enye intaka kwaye kwaye amehlo ayo abukhali kunayo nayiphi engenye intaka kwaye ngakumbi linyukela phezulu libona mgama ngakumbi kulungile ezinye zeentaka xa zifikelela phezulu njengoko kufanele zenze ziyamfameka nje zibe njengelulwane kwaye leyo yindlela ngena kuhle xa beshiya laa mvumo nkolo abazi nto malunga nalo ngoko imihle emimangalisi idlula njeni abanakho ukulibona kodwa amakhosi angaya emazulwini nakumazulu ezulu phezulu phaya unceda ntoni ukunyukela phaya ukuba akunakubona oh ndivuya kakhulu ukuba ngomnye wabo nokubandakanywa nabo kwindlwana ezeleyo yawo ngoku masityhile kwitestamente endala kwincwadi yemizekeliso ebhalwe ngusolomoni enye yawona azizilumko amadoda ehlabathini ngaphandleni kwenkosi yethu uyesu kodwa wayengekho twatse njengosolomoni kangangokuba usolomoni wayeyindoda ezelwe ngumfazi kwaye wayezelwe ngutata wasemhlabeni udavide kodwa uyesu wayengunyana ozalwe yintombi enyulu kwaye wayengenguye konke konke umntu kodwa enguthixo umntu thixo kwaye wayengaphezulu kunomntu wayengumntu nangaphezulu yabona kodwa usolomoni wayengumntu nje njengawe nam kwaye wacela ubulumko kuthixo ukulawula ubukumkani bakhe kwaye wayenesipho sobulumko eyona ichubekileyo indoda esakhe sayazi ngaphandleni kwenkosi yethu wabhala imizekeliso kwaye ndiyacinga ilunge kakhulu kwaye siza kutyhila ngoku encwadini yemizekeliso isahluko sokuqala kunye okanye sesibini isahluko gqebe kunye nemiqolo embalwa yokuqala yemizekeliso sesibini ukuqalela ngokuqala imizekeliso yesibini ukuqalela ngokuqala inkqubekeka kasolomon ecebisa oonyana bakhe nyana wam ukuba uyakwamkela ndiyaxolisa yimizekeliso isithathu isinye ndiyaxolisa ndijonge ngaphaya kwincwadi yam kwaye ndiyabona imizekeliso isithathu endaweni yokuqala okanye isibini iyaxolisa imizekeliso isithathu isinye nyana wam Musa ukulibala umyalelo wami, kodwa inhliziyo yakho mayibambe imithetho yami, kuba imihla emide nobomi obude noxolo ziyakongezelelwa kuwe. Inceba nenyaniso mayingakushiyi, zinxibe kuwe emqaleni, zibhale emacwecweni enhliziyo yakho, ubabalwe ube nengqiqo enhle emehlweni kaThixo nawabantu. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami kokwakho ukuqonda, uze umazi yena ezindleleni zakho zonke, wobulungelelanisa umendo wakho. Oh, ndicinga eso sesona sibhalo sihle kakhulu. Ngoku ndifuna ukuthatha okwesiqendwana somqolo wesihlanu, ungayami kokwakho ukuqonda. Ngoku esi sesingaqhelekanga esiqendwana kwimini esiphila kuyo, ngokuba ugxininiso namhlanje ngokuqinisekileyo lulele phezu kwemfundo naphezu kokuqonda kwethu izinto umhla wokufunda. Kodwa siyafumanisa apha okokuba le ntetho ingaqhelekanga njengezinye izibhalo, inendawo yayo, kwaye siyathemba ukuba uThixo uya kusivumela sibone apho ikhoyo indawo. Namhlanje sithumela abantwana bethu esikolweni ukuze babe nokuqonda, emva koko bagqithe kwizikolo zegrama. Sibathumele esikolweni samabanga aphakamileyo ukuze babe nokungcono ukuqonda kolwazi, emva koko bayagqitha apho. Abanye abantwana baba kwabanethamsanqa ngokwaneleyo lokuya kwanokholeji, baze bagqithe kwanokholeji ukugqiba imfundo yabo nokuqonda kolwazi lwabo. Yinto abafumana yona ngayo amatyeli amaninzi ukufumana umsebenzi, kufuneka ube nayo ubuncinane ukuqonda ngokwemfundo yamabanga aphakamileyo okanye imfundo yakwanokholeji okanye nanjalo njalo. Nakubeni kunjalo, uSolomon olumkileyo wasixelela ukuba singayami kuyo, hayi kukuqonda kwethu, sukoyama ngezo zinto. Ngokuba siyamangala kutheni ebeya kutsho into enjalo enjengalena, kuba kungakuba ngokwasesiqhelweni ukuqonda kwethu kwale mihla usoloko kububulumko bomntu, nto leyo ichaseneyo elizwini likaThixo. Ndicinga yiloo nto la Solomon wayezama ukucebisa oonyana bakhe yayingekukho ukuba liqaba, kodwa ukungayami kokwabo ukuqonda. Kwaye ndiyacinga iya kuba intshumayelo elungileyo namhlanje ukuba sithe koonyana bethu nakoonyana bakaThixo ukuba kulunge konke ukuba nemfundo, akukho nto ichasene nokuya. Kodwa xa la mfundo ichasene nelizwi likaThixo, ngoko yoyama elizwini uze uyeke imfundo yakho ihambe. Yabona, ngokuba ilizwi kwaye imfundo iyakuma kwaye iyakukunika umsebenzi olungileyo, mhlawumbi ukuma kakuhle phakathi kwabantu abakrelekrele. Kodwa oko konke kulungile, nto leyo mhlawumbi ingaba luncedo olukhulu kuwe, ikuncede kwezezimali zakho neyakho intlalo, uphile mhlawumbi ngokungcono kwakho. Kodwa khumbula into enye, nyana wam, ufanele ufe. Akukhathaliseki ingakanani imfundo onayo, ingakanani inkcubeko onakho ukuyifumana, kufuneka ujongane nokufa, ukuba kubhaliwe okokuba abantu kufanele bafe, uzemva koko ngumgwebo. Kwaye uThixo xa ukufa asinto embi kakhulu, kodwa ukuza emgwebeni yindawo embi. Ngoku ungafa, kodwa emva koko umgwebo. Kwaye uThixo akazukubuza kuwe singakanani isikolo owawunaso xa usemhlabeni, lungakanani ulwazi olufumeneyo, okanye unayo ibhatshela yobuqu, okanye nasiphi isidanga owawunakuba siso, nkqu nokuba ungumlungiseleli, ayizukufunwa kuwe. Kodwa iza kufunwa kuwe oko ukwenzileyo malunga nokuqonda ilizwi likaThixo. Apho kulapho ukufunwa kuzayo. Ngenxa yoko imfundo yakho ilungile, kodwa ilizwi likaThixo bubomi. Ilizwi lam libubomi, kwaye ukwazi lona bubomi. Kwaye yena wathi, yazi yena ulilizwi, kwaye ungamazi kuphela yena ngelizwi, kuba yena lilizwi. Leyo kuphela kwendlela oya kumazi ngayo yena kungelizwi lakhe. Umntu othile angenyuka athi, oku nguThixo okanye oku yanguThixo okanye oku nguThixo okanye oku kulungile kwaye oku yakulungile. Kodwa sibuyela emva elizwini, nto leyo iyinyaniso. Kwaye ilizwi lifana nje nenkwenkwezi yasentla, inkwenkwezi eyinyaniso. Akukhathaliseki yiphi indlela ihlabathi elindandela kuyo, laa nkwenkwezi yasentla ingqamene nombindi nomhlaba. Ujongisa ikhampasi yakho kwinkwenkwezi yasentla, isoloko isembindini womhlaba. Ezinye iinkwenkwezi zindanda kunye nehlabathi, kodwa inkwenkwezi yasentla imanxi. Ngoku ikhampasi ngumoya oyingcwele kwaye yona esakho isibonda sokubophelela iya kuba yinkwenkwezi yasentla. Ke umoya oyingcwele uya kusoloko walathe ngaselizwini. Umoya oyingcwele awusokuze ukukhokelele nakweyiphi enye into kuphela ilizwi likaThixo. Ke ingathini indoda ukwamkela imvumo nkolo ngeli xa ichasene kwilizwi ize futhi ithi inomoya oyingcwele? Umoya oyingcwele uya kukwalathisa kude kulaa nto. Ithabatha umoya oyingcwele ukukwalathisa elizwini, kuba yena ulilizwi, ulilizwi kwaye kuphela linga njengemagnethi kwikhampas imiselwe ukujonga kuphela kwipali yasentla, leyo kuphela kwendlela enokutsala ngayo. Kwaye xa umoya oyingcwele ungumqambi nombhali nomdlisibomi welizwi, ungamolathisela njani umntu nakweyiphi into engenye kuphela elizwini? Ke xa umntu esithi banomoya oyingcwele aze amkele into echasene nelizwi, ibonakalisa oko banako asingomoya oyingcwele okwenene. Yabona, ingaba ngumoya andinakukuphikisa oko, kodwa asingomoya oyingcwele kaKristu. Ngoku niyazi amaxesha amaninzi bathatha omnye umoya omnye kwaye oko mhlawumbi kungolatha kuyo njengeqela labantu kwinto ethile, kodwa ayisayi kwalatha kuKristu. Kodwa umoya oyingcwele usoloko walatha kuKristu kwaye uKristu lilizwi. Sikubona oko cacileyo eBhayibhileni. Okanye ndenza njalo, mhlawumbi ndingaba ngongalungisanga, kodwa ekucingeni kwam kodwa andicingi njalo, ngokuba oko ungayami kokwakho ukuqonda ngezinto. Ukuba woyama ekuqondeni kwakho, ngoko ubophelelekile ukuphuma ecaleni kwindlela elungileyo. Akunakwayama nakokunye ukuqonda komnye xa kuziwa ebomini. Ukufumana ubomi kufuneka woyame elizwini obo bubomi. Siyakubona oko kusukela ekuqalekeni, yenziwe yacaca kakhulu kuthi kusukela ekuqalekeni okokuba uThixo wanika usapho lwakhe lokuqala emhlabeni ilizwi lakhe ukuba baphile ngalo, kuphela ilizwi lakhe babeya kuphila ngalo. Ngoku oko akukho ngenxa yokutya ukutya nanjalo njalo, kodwa ilizwi lakhe kwakufuneka baphile ngalo naphakade, kwaye okoko nje begcine elaa lizwi baphila naphakade. Kodwa intetho yokuqala encinci yelaa lizwi yabekwa nxamnye, ityathanga lonke laphuka lwaza uhlanga loluntu layokunyaleka ekufeni. Yabona, ngoku siyaqaphela uEva, nto leyo kwakungeyontandabuzo engumntu okrelekrele owokuqala ukukhutshwa exabisweni ukusuka kuAdam owayengungunyana kaThixo. Kwaye uEva ngokuqinisekileyo ekubeni ekulaa ndawo apho kwakungekho sona, kungekho ndawo yasona, ngokuqinisekileyo kufanele waba noqulunqo olumangalisayo koko uThixo wayekuko. Ngokuba yonke imva kwemini yena nomyeni wakhe babehamba kwimpepho yomyezo ngokuhlwa kwaye bethetha ubuso nobuso noThixo. Enjani ukungabikho ngqiqweni into yokuba umntu onokuhamba nobuso nobuso noThixo mini nganye aze emva koko ajikele kwingqiqo yento ethile eyamqiqisela kude kwilizwi likaThixo? Sisabafumana futhi baqiqiselwa lula ukubasusa elizwini likaThixo emveni kokuhlala ebukhoneni bukaThixo, ukubona ilizwi likaThixo lishunyelwe. ilizwi likaThixo libonakalisiwe, amanxila nabuni besiza esiguqweni kwaye beguqulwa besenziwa izidalwa ezitsha kuKristu. Abantu abadume kakubi besenziwa amanenekazi namanene, baze emva koko bajike kuleya isikelelekileyo into ebakhokelele kobu bomi, ize ibagqwethele ecaleni kwimvumonkolo ethile ukuba badume kakhulu okanye bangene koko baya kubiza udidi olungcono lwabantu. Kutheni ukolona didi olungcono olukhoyo? Oonyanga neentombi zikaThixo kuhle yayithanda la ntlanganisela ngcono kunokuba ndinokuba nayo kunabo bonke ukumkani kunye nabalawuli nayo yonke into engenye. Ndinike elaa gquba lithobekileyo labantu ukuba basazi isandla sabo sasekunene kwesasekunxele, okoko nje bemazi uThixo baye bemthanda kwaye bemkhonza, lowo ngodumileyo wezulu kum. Ewe mhlekazi, ngoku kodwa siyafumanisa ukuba uEva wacengwa ngokulula nguSatan ukumsusa kwilizwi likaThixo kwaye woyama kokwakhe ukuqonda, ngokuba uSathana wahlohla into ethile kuye, nto leyo yayingekho kwingqiqo yakhe nguThixo, kodwa wayenento ethile eyaxelelwa yena lutshaba uSathana kwaye wayikholelwa. Ngoku sifumana iziphumo zoku, yanyalela lonke uhlanga loluntu ekufeni, ngokuba umama wokuqala emhlabeni woyama kokwakhe ukuqonda chaseneyo kwilizwi likaThixo, waze wanyalela lonke uhlanga loluntu ekufeni. Ngoku niyakukholelwa oko? Elo lilizwi. Kuhle. Umfazi usoloko ibandla eBhayibhileni lingumfuziselo womfazi, kwaye ibandla namhlanje lingamkela imfumba yemigaqo nemvumonkolo lize lifake irhamente yonke ekwahlukanisweni noThixo. Abo bantu abamkela ezo zinto endaweni yelizwi likaThixo bafana nje noEva, kwaye iye yenziwa ngokuphindwa nokuphindwa de yenza esi sizukulwana sonke sityhalelwe ecaleni elizwini likaThixo. Kwaye xa ilizwi libonakalisiwe, ilizwi lityhiliwe, abayi kulwamkela ngokuba abayi kuyenza ngokuba boyame kokwabo ukuqonda. Eli bandla lakhiwa apha yindawo entle ngumbutho omkhulu, lilungu lomzimba omkhulu wabantu. Kutheni singabi ngabalanto yakuthembela kuyo? Musa ukuthembela kokwakho ukuqonda, kodwa thembela elizwini lenkosi. Ngoko yaphelela ekugqibeleni ekufeni kuhlanga lonke, njengoko nditshilo, ngokokunye njengangoku kubantu abaninzi abathembele ekuqondeni kwabo imigaqo yabo neemvumonkolo nanjalo njalo, bebanga ilizwi likaThixo alinyanisanga lonke kokuba elinye lalo liphefumlelwe elinye aliphefumlelwanga. Ungaba nalo njani ukholo eBhayibhileni ukuba inxenye yayo iphefumlwele kwaye inxenye ayinjalo, ukuba enye ukuba isicatshulwa esinye asilunganga? Ngoko into yonke ingaba yengalunganga, yonke ifanele ibe yelungileyo, ilunge ngokuchanekileyo, kwaye ezinye zezibizwa njalo gqwethekileyo izikolo zeBhayibhile zifundisa ulwazi lomntu ingqokelelo apho bahlanganisa nayo baze bahlale kwisigqeba sabantu baze bathi, ngoku jonga ukuba emihle yemimangaliso yaphela ngemihle yabapostile, kwaye amadoda amaninzi phantsi kobhishophu okanye amadoda aphakamileyo ebeya kuhlala phaya aze athi, kuhle ukuba nje ndinokuvumelana naye akukho ntandabuzo, kuphela ndingaba semgcini kufutshane nesikhundla sakhe. Uyabona, ngoko woyame ekuqondeni kwakho endaweni yokuma ngeenyawo zakho zombini ngenxa yelizwi likaThixo, yiloo nto ebangela ezi zinto. Ngelinye ixesha eligqithileyo umntu othile bendikwinqambuliswano ngerhafu yengeniso, kwaye bathi kum bathi, kutheni amathenjwa akho akayonto kuphela ngoonodoli? Ndiyaqikelela ndathi, ukuba ndinomthenjwa ebhodini onembono eyahlukileyo kwaye engayikuma aze andikhathali ngubani othethayo ngayo, angayi kuvakalisa imbono zakhe ngayo, yakumlahlela ngaphandle kwebhodi. Ewe mhlekazi, nakubeni ibichasene kukholo lwam, ndifuna yena avakalise oko acinga kulungile, yiloo nto endimbekele yona phaya ukubona oko akutshoyo malunga nayo. kodwa sinako okuya. Qwalasela, wathi uYesu, uYohane ongcwele ishumi, ezam izimvu ziyalazi izwi lam, izwi kakade, lilizwi lakhe, xa ethetha. Ezam izimvu ziyalazi izwi lam liqondakalisiwe kuzo, ukuba linyanisile, libe lingqinele, ukuba lilizwi lam. Ngoku qwalasela, azibekelwanga ukulandela nalinye, elinye izwi, azisokuze. Ezam izimvu ziyalazi izwi lam, kwaye ongaziwayo aziyikumlandela. Amanye amazwi, aziyikuliqonda ilizwi lemfundo yezenkolo elifundisa ngokuchaseneyo kwilizwi. Izimvu ayikuqondi oko, hayi ngaphezulu kunokhozi, phezulu linokuqonda ukukokoza kwesikhukukazi. Aziyiqondi ukuba lalilikhozi, kwaye yinto ekwanye kunye nozelwe ngokutshangenene umntwana kaThixo, baqonda kuphela izinto ezizezikaThixo. Ngoku, umntu othile uthi, kuhle ngokujonga ungenza oku, ndiyacinga. Iya, ndiyakholwa ukuba asiyo le ndlela, ndiyakholwa ukuba imihla yemimangaliso igqithile, andikholwa ukuba oko impiliso engcwele, andikukholwa oku. Ngoku, owenene ozelwe ngokutsha umKristu, oko akusayi kuyeka ezindlebeni zakhe, akayiqondi konke, kwaye ingathini indoda ekholelwa kuThixo, kwaye enokufunda iBhayibhile ize ibone ukuba isekwanguye izolo, namhlanje naphakade, iya kuze yamkele njani into enjalo ngaleya andiyiqondi. Ke abayami ngokwabo ukuqonda nje ukufana nosana, uthatha usana oluncinci uluyeke luzalwe, uze uliyeke loyame phezu kwesifuba sikanini, luncanci uye ubisi olushushu loyamise intlokwana yalo phezu kwesifuba sakhe, nangona liziyure ezimbalwa ubudala. Kusuku okanye amabini ukusukela emva koko, lisuse kunini, uze ulinikele ngaphaya kwibele longaziwayo umama, liya kukhabalaza elizo nyawana zincinci phezulu emoyeni, kwaye lidwede asingonina walo. Yabona, sele linento ethile malunga nawo, ngokuba liyinxalenye yalo mama. Makubeni kunjalo, indalo ilunike indlela yokwazi unina, kwaye ukuba indalo inikeze indlela kusana ukuba lazi unina walo, ukusukela apho lizalelwe khona, kukangakanani ngaphezulu ukuba njalo yena uyinyana kaThixo ozelwe ngumoya kaThixo uyamazi unina, uyamazi ngokuba wazalwa ngelizwi, kwaye uyaliqonda ilizwi. Mbeke kwindawo engaqhelekanga ngokuqinisekileyo, ungaphandle kwendawo, uya kuphuma phaya ukukhawuleza kangangoko anako ukuba linayo alonami. Umntu othile uthi, ngoku linda sithandwa, lona ngumama wakho ngoku, asingonini ngokuba linendlela yokwazi okokuba liyinxalenye yaloo mama. Lona unina, hayi ongomnye, uya kuba nakho ukuthatha indawo yakhe, liyamazi unina. Qwalasela indlela eyiyo, indlela eyinene ngayo. UThixo wenze yonke into ngokohlobo lwayo, iinkomo ngokohlobo lwazo. Amaxesha amaninzi ekuqokeleleni besiya kuhlanganisa yonke imihlambi yeenkomo kunye namankonyane amancinci, ndandiqhele ukumangala indlela ebeyakwazi ngayo umama wawo. Ngoku zona ziyehla zisuka ezintabeni, iinkomo zonke zixubene, iinkomo enenkonyane, mhlawumbi elilambe kancinci inkonyane lingancanca kancinci komnye umama ukuba lilambe kakhulu. Kodwa xa sizimisa ethafeni, laa mama uyaqalisa ukudlula esiqhini senkomo namankonyane de afumane elakhe, kwaye inkonyane libalekela kunini. Uyakwazi oku yakuthile ukukhwina nokubhomboloza kwakhe, kwaye ubhombolozela elaa nkonyana, kwaye abanye oomama bayabhomboloza de ungabi saziva wena buqu ucinga, kodwa elaa nkonyana lincinci liya kulufumana olaa bizo luthile lukunina ukuba liyinxalenye kanina. Kwaye ozelwe ngokutsha umKristu wasezulwini oyinxalenye yeli lizwi, injalo omnye umama akaye kumlandela. Oyinxalenye yelizwi uhlala nelizwi. Ukuba ixilongo linika isandi esingaqinisekanga, ubani oya kuzilungisela idaba? Watsho uPawulos, uyasazi isandi selizwi. Qolosela indlela okukuyiyo isandla esamiselwa kwangaphambili sikaThixo sibalandela. Uyazi ukuba wayemiselwe wayekwivangeli lenyaniso. Uyayazi ukuba wayezelwe ngomoya kaThixo. Uyayazi ukuba umoya kaThixo awunakuphika ilizwi likaThixo. Ke ngoko ongaziwayo akayi kumlandela. Qolosela kanjani? Ndandijonge emva apha umbhalo endithe ndawubhala phantsi apha ndigqithe kuwo, kodwa nje kwenzekile ndibone isifundo sesibhalo ndicinge ukuba ndiyakubhekiselela kuso kwakhona. Qolosela indlela ezakhe ezamiselwa ngenxa elingaphambili izimvu ezamlandela ngayo kanye ngemihla yezinkulu izifundiswa zezenkolo esakhe saba nazo baphumela kanye ngaphandle ngokuba babemazi yena. Babesazi oko ilizwi likuthembisileyo ngaloo mhla. Bayazi into uMesiya owayefanele abe yiyo xa efika. Waye uSimon Petros waza kuye, owaye nguSimon kuphela ngoko. Waye uAndreya wayezamile ukumxelela malunga nokuya, le ndoda nguMesiya. Ulungile, uSimon kakade yayinguye mhlawumbi onenkani kwaye engasayi kuya. Kodwa xa waya ebukhoneni bukayise, xa uYesu wathi igama lakho nguSimoni kwaye ungunyana kaYona, ngoko siyayazi ukuba uYesu wabaxelela abapostile bakhe ukuba wayebazi kwaye yena ngaphambi kokusekwa kwehlabathi babezizibonakaliso zeengcinga zakhe. Ngoko ke ekubeni laa mbewu ilele kuye kwaye wayesazi ukuba ilizwi litshilo kwaye belithenjisiwe ukuba uMesiya uyakuba ngumprofeti. Kwaye xa wakubonayo okuya wayegqibile ngokuloba. Wayesazi ngoko ukuba uyakulahla iminatha yakhe ukuba wayeya kuya aze abe ngumlobi wabantu. Kuba ngoko nako kumi abanye bemi phaya ababona into ekwanye isenziwa baza bayibiza umoya ongcolileyo. Abo yayizizifundiswa zenkolo ngokuba yayingekho kwincasa yabo yemfundiso ngezenkolo kwaye bayala ngokuba boyama kokwabo ukuqonda ngoogqirha babo. Xa uYesu Kristu esiza ekuzalisekiseni kwelizwi lesithembiso kwaye babemfameke kakhulu ekuyiboneni, boyama koko umbingeleli akutshiloyo naphezu koko ibandla likutshiloyo endaweni yoko uThixo akutshiloyo. Ngoko uYesu wabohlwaya ngaloo nto wathi, phengululani izibhalo kuba kuzo nibanga ukubani nobomi obungunaphakade kwaye zizo zona ezingqina ngam. Ezi zibhalo endicela ukuba niziphengulule zinixelela ukuba ndingubani mna. Kodwa babengayi kweyama koko ilizwi likutshiloyo, kodwa boyama koko ukuqonda kwabo kwakukuko, boyama kokwabo ukuqonda. Kwaye isibhalo siyasixelela ukuba babegqutyuthelwe, isigqubuthelo semfundo yabo yenkolo sabenza bamfameka. Uthi, mzalwana uBrenham, ufikelela phi? Ndifikelela nje koku, laa nto iyenzeka kwakhona de amadoda nabafazi nabantu bayakuyama kwicawe ethile abathe bayijoyin baze babayeyayo, akukhathaliseki nokuba ilizwi likaThixo lithini malunga naye. Bayaqhubeka ngqo nokuya besoyamisa kokwabo ukuqonda kwaye bengakhathaleli ilizwi likaThixo njengokungathi alikhange zange labhalwa kwa ukubhala. Yengantshulanga imbewu yobomi bomntu inobomi basenyameni, kodwa akukho bomi bangokwasemoyeni kuyo bokudliswa ubomi. Isigqubuthelo sasigqume ubuso babo. Ngoko qolosela, babe neengcinga zabo zoko uThixo awayefanele abe kuko, babe neembono zabo zoko uMesiya awafanela abe kuko, kodwa ilizwi lakutsho oko uMesiya awayefanele abe kuko. Ngoko yabona, babe nongowabo umqondo oko awayeya kuba kuko. Akukho ntandabuzo kuphela koko umbingeleli omkhulu akutshiloyo, bonke ababingeleli bam abaphantsi kwam ngoku xa uMesiya esiza sakhe itempile enkulu apha, senze konke oku kwaye iBhayibhile yathi uya kuza ngesiquphe etempileni yakhe nazo zonke ezi zinto. Xa ekwenza uMesiya uya kuza kanye apha aze azibandakanye kunye nathi aze athi, ndinguMesiya, ndifikile, ndingulaa Mesiya ebenimfuna. Kulungile, Xa wathi wafika ngeyona ndlela yahlukileyo koko babecinga yayiyiyo. Babengamqondanga yena, babengazi ukuba ngubani na yena. Kodwa abakho, oh, ukuba ungathini ukuba omnye umhanahanisi ube nokuhamba anyukele phaya aze athi, ndingumesiya, ndingugqirha zibani bani. Babeya kuyamkela. Kodwa xa usiza kwindoda eyazalwa kunye nozalo olunesithinzi emva kwayo ingenamfundo yaso nasiphi isikolo eyakhe yaya kuso ukuya kufunda kungekho mfundo yakwalizwi enayo ingenakhadi labudlelwana. Kodwa yayilutoliko lwelizwi likaThixo libonakalisiwe. Imisebenzi endiyenzayo inixelela ndingubani mna ukuba andiyenzi imisebenzi eyayithenjisiwe ukuba ndiya kuyenza. Ngoko musani ukundikholelwa kwaye asinakho na ukuyisebenzisa loo nto kulo mhla xa umoya oyingcwele usiza oko bawufuna ukukusebenzisela esinye isigaba esithile xa esiza kwisenzo nasekubonakalisweni kwamandla akhe obomi obungunaphakade. Abantu bafuna ukuyibiza yona lundlongondlongo ubaxo. Kutheni boyama kokwabo ukuqonda kwaye hayi elizwini lenkosi? Niyazi ukuba oko kunjalo. Ukuchonga okokuba uThixo utoliko lakhe kukubonakaliswa kwesithembiso. Mhlawumbi ndiyakuyitsho ndiyenze icace kancinane. Xa uThixo ethetha ilizwi akadingi nayiphi indoda okanye umfazi okanye omnye ongomnye ukutsho into eliyithethayo. Xa ethiloyo kulungile uthi uThixo uthetha oku. UThixo uthetha nje oko akutshoyo ukuba uthetha kona. Yabona ngoku ulitoli kanjani ilizwi elilelakhe ngokulizalisekisa. IBhayibhile ithe intombi iyakumitha ndiyakwenza oko akudingi naluphi utoliko. UThixo wathi makubekho ukukhanya kwaye kwabakho oko akudingi naluphi utoliko. UThixo wathi kananjalo okokuba kule mihla yokugqibela uya kuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama kwaye wayenza oko akudingi nalunye udoliko oko kudinga kuphela ukwamkelwa umntu othile amkele oko uThixo akwenzileyo. Akudingi toliko. UThixo utolika ilizwi elilelakhe. UThixo wathembisa izinto esizibonayo usuku nosuku okokuba uya kuzenza kumhla wokugqibela. Abantu namhlanje njengoko wakunjalo ngoko boyama kokwabo ukuqonda. Umalusi wam utshilo kokuba oku yalubalo. Kodwa iBhayibhile ithe iyakwenzela okukabani ukuqonda oyakoyama ngako. IBhayibhile ithembisile kwimihla yokugqibela ukuba isigaba sebandla laseLawodike liya kutyeba kakhulu kwaye lingene kakhulu ekungandi okanye ekungadingini nto okukokwalo ityebile. Akukho nto ndiyidingayo hleli njengekumkanikazi kwaye lityebile. Kwaye wathi akuyazi ukuba ulusizi ngoku eso sisigaba sebandla lilonke ibandla kwibandla laseLawodike uze uyimfama ulihlwempu ulusizi kwaye akuyazi loo nto. Lihleli kubutyebi bakho ishumi lamawaka eliphindwe ngeshumi lamawaka kwaye amawaka amalungu ubutyebi behlabathi esandleni salo phantsi eyibeke yonke ngokudibeneyo kude kube ngulo mhla kunye nebandla ikatolika namapentekosta ngokuhlanganeyo njengoko ehamba kunye afumene ubutyebi behlabathi. Sitshatyalalisiwe kwesi sizwe nje malungu siyaboleka kwirhafu eyakuhlawulwa kwiminyaka engamashumi amane ukusukela ngoku. Bayandixelela yabatshilo kwi-lifeline iirhafu esizichithayo ngoku ziyakuhlawulwa kumashumi amane eminyaka kusukela ngoku. Umzukulwana wam omncinci ukuba uYesu ulibazisile iirhafu ayakuzihlawula xa emashumi amane eminyaka obudala sisebenzisa zona ngoku sithumela kuncedo lwamazwe asemzini kwaye awethu amandiya nezinto alambe ukufa. Sizama ukuthenga ubudlelwane. Akubuthengi ubudlelwane, akumthengi umhlobo. Hayi, kodwa oko sikwenzayo. Leyo yindlela esenziwe ngayo. Kurhafisa abantu kuyo yonke into abanokufikelela kuyo. Irhafu. Kwaye asikwahlukana netyala lemfazwe kangangamakhulu eminyaka. Nakuba kunjalo ndiyaqikelela okokuba silahlelwe kuko ngabezopolitiko kwaye ngoku asifanele sibe ngalaa ndlela. Akukho sizathu sokuba sibe ngalaa ndlela kodwa amabandla ngokwawo aye atyeba phansi ukusondela kubutyebi behlabathi, itsho iBhayibhile, bulele kwibandla eKatolika. Yiloo nto iRussia iyikhuphileyo, yiloo nto iRussia ilikwayayo. Leyo yeyona mvelaphi yobukomanisi ukuba ibandla lacinga ukuba likokuthile kwakungekho nto ingaphezulu kwihlabathi lonke. Xa sasiphezulu phaya eFinland, laa nkwenkwe encinci yavuswayo kufen, phaya kumiya amajoni amaRussia kwinzolo yokukhahlela aze athi, siya kumamkela uThixo onokuvusa ofileyo. Senze amahlelo nezikolo nezakhiwo kwaye sasilela ukwenza oko uYesu asixelele ukuba sikwenze, yayikukushumayela ivangeli. Sizamile ukufundisa ihlabathi. Zange athi fundisa ihlabathi, lowo ufundileyo uyakusindiswa. Kufuneka uzalwe ngokutsha, uzaliswe ngumoya. Eso sisizathu sisilele kalusizi kakhulu yonke indawo. Yabona, sifumene ubutyebi, sifumene into. Ngoku, yintoni eyakwenzeka? Kwaye xa eli bandla, ibhunga leecawe zehlabathi, lihamba kuyo. Akuboni ngubani oza kukukhokela. Aninakho mawisile namarhabe ukuqonda oko nonke nina nkqu namaPentekoste. Nithi aniyikungena, mhlawumbi niyakungena okanye nibe nehlelo, niyakukwenza enye okanye engenye iphambi kwenu kanye nifanele niyenze ilunyanzeliso Paul Rhamnqa, kwaye oko koko kukuko ngqo ukwenziwa. Ubuhlelo ngokupheleleyo ndiyakuqinisekisela ngeBhayibhile luPaul Rhamnqa, wayelinyukazi wayenentombi ezingamayenyu, kwaye siyakwazi oko ukuba yinyaniso ehlanganisiweyo inkolo ichasene kwilizwi, kwaye ngumchasi Kristu kwimiqathango yayo. Asiyo yonke into phayayo ngumchasi Kristu, kodwa kwimiqathango yayo, inkqubo yayo ngumchasi Kristu ukuba ichasene nelizwi likaThixo. Yonke inkqubo ehlanganisiweyo ileyandlela. Nako ke apho ukhoyo, yabona, kwaye woyama koko umntu othile ukuqonda kwabo endaweni yokoyama ngokuqonda kukaThixo, ngoko uThixo akuthiloyo malunga naye. Eso sisizathu ingalunganga. Amakhwenkwe aphuma ecaleni aye kwizikolo zakwalizwi ezinemfundo elungileyo, baye kwezi zikolo zeBhayibhile ezibizwa njalo, kwaye mhlawumbi bafumana ubizo lukaThixo entliziyweni yabo, kwaye baphumela phaya baze bahlohlwe imfundiso kakhulu ngoluvo lomnye athe uzibanibane wakutsho uBhishophu uzibanibane, lona uyitshilo, lowa uyitshilo, iqumrhu lamadoda avumelana le ndlela ifanele ibe yiyo. Akukhathaliseki nokubani ubani uthini, wathi uYesu, malithi ilizwi lonke lomntu libe bubuxoki, lize lam libe yinyaniso. Akunamsebenzi lelikabani, elam libe yinyaniso. Ngoku sazi kanjani yintoni inyaniso? Xa iBhayibhile idandalazisile ukuba into ethile iyakwenzeka, okokuba into ethile iza kwenzeka, kwaye yenzeka ngalaa ndlela. Ngoku iBhayibhile ithe kuye yayibubutyebi behlabathi, igolide, isilivele. Ngoku ukuba sikwinqanaba legolide kwaye sihluphekile, ngoku yintoni eza kwenzeka? Yintoni eza kwenzeka? Niyazi abantu abatyebileyo besi sizwe, ezi factories zinkulu, namadoda ewhisky, namadoda ecuba, nanjalo njalo, ngolwa hlobo, awazi ukumelana noguqulo lwemali. Ke kuphela kwento ekuya kufuneka siyenze kukuyiboleka, kwaye kukho ekuphela kwayo indawo yokuyiboleka, kwaye xa sikwenzayo sithengisa ngobuzibulo bethu kuyo. Injalo loo nto. Emva koko ntoni oza kuyenza? Uyabangwa yiyo laa nkqubo, akukho nto ingenye onokuyenza. Oh bantu, sanokucinga ndi ningacinga ndiphambene, kodwa xa ilizwi lam lizolisiwe ekufeni, ezi teyiphu ziya kuba zisadlala, kwaye niyakuqonda okokuba oko ndikuthethileyo kwenzekile. Ndiyakuba ngoyena usileyo umntu ukuthatha indawo endiyithathileyo ukuba nkqu ngokuchasileyo koku. Ndiyakuba ngochasene noThixo, ndiyakuchasene nayo yonke into enguThixo, ukuba mna ukuba bendinako bendingalunganga engcingeni yam nakubizo lwam, into ebiya kuba echasene noThixo. Kodwa ndithathe indawo yam ngokuba ndiyibonile yona apha elizwini, lilizwi likaThixo. Emva koko ndiyibonile ingqineko iqinisekisiwe okokuba iyinyaniso. Olo ludoliko athe uThixo walunikeza ngelizwi lakhe, udoliko ololwakhe uThixo lwelizwi lakhe, yindlela alingqinela ngalo kwaye alenze linyanise. Kwakutheni aba baFarisi baba zimfama? yintoni eyabenza baba zimfama kangako ngokuba babengayi kusamkela isityhilelo okanye ukungqinelwa kwelizwi. Kwaye eso sisizathu namhlanje sokuba amabandla abe zimfama kungokuba awasayi kusamkela isityhilelo esingqinelweyo ukuba ilizwi litsho njalo kwaye ityhiliwe yaza emva koko yaqinisekiswa futhi abayi kulamkela. Eso sisizathu lamaJuda, amaJuda kube yile mini akasokuze akunakuthetha kuwo malunga noKristu ukuba isigqubuthelo sisesibuseni bawo amfanekisekile. Kwaye ibandla akunakuthetha kulo malunga nevangeli engcwele namandla kaThixo ukuba uThixo weli hlabathi ubamfanekisile kuzo iinyaniso zikaThixo kwaye boyama kokwabo ukuqonda. Xa abafazi besiza ebandleni baze banqothule iinwele zabo ukuba abelusi babo babaxelela, "Oh, oko kulungile konke, laa ndoda iphambene. Kodwa iBhayibhile ithe wenze ukungalunganga xa uyenza." UThixo walile ukuphendula umthandazo wakhe. Kwaye abanye babo abafazi benza elinye ihlazo kwaye azame ukuba ngumshumayeli. Emva koko wenze ephindiweyo into iBhayibhile ithe akamele ayenze loo nto nenye yayo. Kodwa umbutho webandla uya kuyamkela aze ammisele aze amthumele ngaphandle boyama kokwabo ukuqonda. Ilizwi elinye likaThixo libekwe phosakeleyo okanye litolikwe phosakeleyo okanye lona lingamkelwanga laphula ityathanga lonke. Umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Kutheni iyiyo bafazi nindivile ndishumayela ngokuchasene nezi zinto zokunxitywa kwezimfutshane nokuqatha nokwenziwa kweenwele oku apha iinwele ezinqothulweyo ngalo lonke olwahlobo lwento kuze ngoko qho ngonyaka xa ndibuyela emva nisahleli kwimeko enye kungokuba nayame kokwenu ukuqonda endaweni yelizwi lenkosi. Kwaye belusi, kutheni ningacoci ibandla lenu ngokuba niyakubuhlelo bemvumonkolo endaweni yelizwi lenkosi? Injalo, ungayami kokwakho ukuqonda. Ke, ungayami kokwakho ukuqonda, kodwa phezu kwelizwi lenkosi. Abayi kuyamkela ngokuba abayi kwamkela ungqinelo. UYesu uza kunye nevangeli kanye ngokuchanekileyo ngendlela awathi uyakuza. Nku amatyeli amaninzi uYohane wayebhidakele kancinci xa wayalahlelwa entolongweni kwaye wehlela ezantsi phaya kwaye wayeshumayele ukuba bekuya kuza uMesiya omyazi wokwela wawusesandleni sakhe oya kusixokisa kuthi tu isanda sakhe atshise umququ ngongacimiyo umlilo aze abuthele kuvimba ingqolowa. Umoya kaThixo usizisa utyhoboza ukuphuma kuye njengomthombo. Kwaye emva koko xa ebona uYesu esiza emboniswini omncinci onobulali othobekileyo uhlobo lomfo etyhalwa ebalekela apha ngenxa yobomi bakhe nangaphaya, kutheni babenga uYohane wayengenako ukuyiqonda de wathumela abanye babafundi bakhe ukuya kufumanisa kuYesu ukuba ngenene wayenguye. Elinjani ihlazo kuYesu emva kwalaa mprofeti emile phaya emanzini kunye nelizwi likaThixo wathi, "Ndimazile yena ngokuba ndibone umoya oyingcwele njengehobe uThixo esehla ezulwini njengehobe kwaye siya kungena kuye." Kwaye ndivile izwi lisuka ezulwini lisithi, "Lona ngunyana wam oyintanda." Kwaze emva koko uYohane wathi, "Hambani niyombuza ukuba ngenene wayenguye okanye masikhangele omnye." Ngoku uYesu zange wamthumela incwadi ngendlela amakaziphathe ngayo entolongweni okanye leliphi ibandla awayefanele azibandakanye kulo, kodwa wathi, "Hlalani thutyana nize niqaphele okwenzekayo. Nize emva koko niye kumbikela uYohane izinto enizibonileyo nezenzekileyo ngokuba imisebenzi yakhe imngqinele yena ukuba nguMesiya, unyana kaThixo. Sikelelwe lowo ungakhubekiyo kum." Ke abaninzi baye bakhubeka. Ke abaninzi abantu bakhubekile kalula kakhulu elizwini likaThixo lichasene, bafuna ukweyama kokwabo ukuqonda, abafuni kuthabatha ilizwi lenkosi. kwaye bafuna nje ukuhamba ngendlela abathe bayifundiswa ukuba bayihambe kwaye indlela abayifundisiweyo ibandla labo loyame ngayo akukhathaliseki ukuba uThixo uthembisile uyakunisa ukuba nemvula kusasa kwaye ibandla lithi obo bubuvuvu baya kukholelwa ibandla endaweni kaThixo ngokuba kutheni bazelwe libandla kodwa indoda ezalwe nguThixo yeyembewu kaThixo kwayembewu kaThixo lilezwi likaThixo wayephila kuphela ngokuya oko bubomi bayo ngoko boyama kokwabo ukuqonda kodwa babengafuni ukweyama kwelizwi likaThixo babesazi ngcono kwakusesibhalweni bayibiza yona umoya ongcolileyo laa ndoda kuba kutheni umbingeleli wabo wathi nabani na othi ayokuva le ndoda ishumayele baya kugxothwa endlwini yesikhungo xa indoda yaphiliswayo eyayimfama nguyesu nkqu nabazali bayo bavuya kakhulu malunga nempiliso kodwa babesoyika ukuvuma ukuba yayinguyesu owayenzayo ewe wathi ngaba lona ngunyana wenu bathi ewe wathi ngubani omphilisileyo wathi andazi wathi mdala mbuzeni yena angazithethela ngokuba kwakuthethiwe ukuba nabani oyame kuye ukuqonda kukakristu endaweni yokuqonda kwabo uyakugxothwa ebandleni labo ngoku ingaba oko asiyonto ekwanye ndinibuza ovisa ubuhlungu ocace gca umbuzo injalo loo nto itsale into ekwanye akunamsebenzi nokuba uThixo wenza ntoni ifanele ibe ngokuqonda kwabo hayi oko uThixo akungqinelayo ukuba yinyaniso ngoko kwaye laa ndoda yaba nayo impendulo nakubeni kunjalo wathi ubani okuphilisileyo wathi omnye okuthiwa nguyesu wasenazaretha wathi ungumoni asimazi apho avela khona yena wathi ngoko leyo yinto engaqhelekanga nifanele nibe ngabakhokeli bale yure kwaye nantsi indoda ivule amehlo am oko akwenziwanga sukela ihlabathi laqalayo kwaye nakuba kunjalo nithi anazi apho ivela khona owu bethu kutheni baboyame kokwabo ukuqonda endaweni yelizwi lenkosi ngokuba uIsaya wathi imfama ziya kubona iziqhwala ziya kutsiba njengexhama iintlango ziya kutyatyamba eluvuyweni kodwa uyabona boyama kokwabo ukuqonda hayi elizwini inkqubo yabo abayiqulunqileyo ngoko qwalasela amabandla namhlanje enza into ekwanye abumbe okukhulu olubalaseleyo uhlanga lwengqiqo kwiinkqubo zabo zobuhlelo okokuba banokokona kubalaseleyo ukuqonda abafuni kwamntu ongomnye abhanxe ngako kungabikho mntu uzayo ngaphandleni bangabela qela sukundixelela ndihlala eTucson, Arizona ndifike ezantsi phaya kwiminyaka emithathu egqithileyo ndahlangana nebhunga lamabandla ndaze ndathi andizanga kuzokuqala ibandla ndize ukuzokudlelana nani ndiza ukuzoninceda ndingummishinari umvangeli nantoni endiyenzayo bathi ingaba uza apha ukuza kuqala ibandla ndathi hayi mhlekazi ndiza apha ukuba ndifuna ibandla ndinalo eIndiana ndathi ndiza apha ngokuba inkosi indikhokelele apha embonweni ndiza kuhlala ithutyana ngoku ngaphandle kokuba undikhokelele kude kodwa andizange ndize kuqalisa ibandla ndiza ukuzokunceda nina abazalwana leyo yabe iminyaka emithathu egqithileyo andizange ndamenyelwa nakwindawo enye kutheni ngokuba kwakukho intlanganiso kanye ngqo emva koko baze bathi ukuba nayiphi indoda iye yaba nam epulpitini yayo waya kumsika loo mshumayeli yabona kutheni boyame kokwabo ukuqonda ngokuqinisekileyo oko kubizwa njalo babumba okwabo ukubalaseleyo ukuqonda ngaphandleni ubeke igama lakho kwincwadi yabo uya lahlekile umlungiseleli wandixelela oko owu uthi lowo ebingumhananiso othile yayingumpentekoste uJack Moore kunye nam sahlala phaya sasaphulaphula kuye eDallas eTexas wathi wayeza ndiya kufuneka akhuphe indoda encwadini ngathi kutheni uba idlelane nawe ndathi kulungile ikhuphe yathi kulungile ilahlekile ke ngoko ndathi ilahlekile kutheni yathi ukuba igama layo alikho kuyo ndathi uthetha ukuba ngumphathwa befundisi wengingqi waye ukholelwe oko yathi leyo yinyaniso bathi suka efonini mnumzana wena olo asilobabalo lukathixo oko yabona kuba ngamoya mnye sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye saza saba ngamalungu awo loo mzimba akukhathaliseki loluphi udidi lophawu onalo kuwe oko akunanto yakwenza naye ungumKristu wokugqibeleleyo ngozalo leyo kuphela kwendlela onokuba yiyo hayi ngokuzixokomezelela ingekuko nangeemvumo nkolo hayi ukuthabatheka oku okanye ukucengceleza oku kanye nayiphi engenye into ingekuko nangemfundo yezenkolo ungumKristu xa uzelwe ngokutsha kwaye akunakuzalwa ngokutsha de ube wanyuliwe ukuba uzalwe ngokutsha kuba akukho mntu unokuza kum ngaphandleni ubawo wam amtsale yena kwaye bonke athe ubawo wam wandinika bona mna bayakuza amen ndiyakumvusa kwakhona ngomhla wokugqibela ezi zinkulu zibizwa njalo izikolo zebhayibhile sinazo ziyakuthi yoyama kokwabo ukufunda obe bona akunamsebenzi oko likutshoyo ilizwi zona zingayicacisa ngokucace kakhulu ukwenzela iziqu zabo ziyikholelwe kunye nohlobo ololwabo luyikholelwe okokuba imihle emimangaliso igqithile akukho nto injalo injengomprofeti abaprofeti abapostile akukho nto injalo injengezipho zempilisi nanjalo njalo yonke yaphela emva kwemihla yebhayibhile bangazenza bakukholelwe oko niyazi ibhayibhile ithe ungakholelwa ubuxoki ugwetywe ngabo yabona leyo yinyaniso ngokuchanekileyo babumba akukhathaliseki nokuba ilizwi likathixo lithini boyama kokwabo ukuqonda bona boyama kubo bayabukholelwa bacinga inyaniso ungaqhubeka ukholelwa ubuxoki ngaphezulu nangaphezulu de ibe inyaniso kuwe injalo loo nto kodwa sasinjani ukuba yinyaniso okanye hayi uthixo ingqinisisa ukuba yinyaniso kuba ikwilizwi lakhe kwaye uyayingqinela wenza olwakhe yena utoliko ngayo bayenza njani bangena njani koko bayenza ngenkcubeko yabo imfundo yabo yengqiqo yabo yesidanga sikagqirha isidanga nanjalo njalo abathe beza besuka kwisikolo esithile sakwalizwi baze bafunda ezi zinto kodwa jongani zihlobo phulaphulani akukho ndawo ebhayibhileni esicelwa ukuba siqonde asicelwa ukuba siyiqonde sicelwa ukuba siyikholwe yikholwe yona ngantoni ngokholo ukuba uyayiqonda ngoko oko kwenza ukholo lungabi lutho akunakuyiqonda kodwa uyayikholelwa yona nakanjani ukuba ndingamqonda uthixo bendingasayi kufuneka ukuba ndimkholwe uthixo andimqondi uthixo akukho ndoda imqondayo uthixo andinakuliqonda ilizwi likathixo kodwa ndiyalamkela ndiyalikholelwa andicelwanga ukuba ndiliqonde andiyenzi ukuya kwisikolo sakwalizwi nakuyo yonke le inkulu ingqiqo yolwazi lomntu okuya ndiyazi nje ukuba ibhayibhile iyakutsho okuya uyesu kristu isenguye izolo namhlanje naphakathi kwaye ndijonga yena kolwaluhlulunye ndiyazi uthembisile oko ayakukwenza kulaa mhla ndijonga yena ukuba ayenze kwaye uyayenza injalo loo nto wathembisa ngobabalo ndajonga lona kwaye ndalwamkela wathembisa ngempiliso ndiyayikholelwa kwaye ndayamkela ndaze ndayifumana ngoku andifuni ukuthatha ixesha elininzi lenu kodwa ndifuna ukucela into ibenye ukuba niyakundinyamezela umzuzu ukujonga abo abangakhange boyame ekuqondeni kwabo ezinye izimilo zebhayibhile nje okumbalwa abangoyamanga ekuqondeni kwabo kungakhathalisekanga kwakuyintoni ukuqonda kwesigaba sabo masithabathe okomzekelo uNowa waphila kumhla omkhulu wophando ngobunzulu lwazo kwimihla kanowa kawumbi bakhe iipiramidi abangenakho ukuziphinda ukuzivelisa kwakhona ngoku asinanto yakuzenza ngayo akukho nto yokuphakamisa amatye amakhulu phezulu phaya abanakho namhlanje ngala mihla babe nohlobo oluthile lwechiza abanokulifaka kwisijikibala baze benze iimpahla ikhangeleke ngokusendalweni de kube namhlanje babe nolwelo lokuqhola izidumbu ababe nokwenza isidumbu esiqwayitiweyo asinokuyenza enye namhlanje ukuba besifanele si okuninzi kobuqi esilahlekene nabo umhla awathi waphila kuwo kwisigaba sobuchwepheshe benzululwazi uyesu wabhekiselela kuyo okokuba olwahlobo lunye lwesigaba liyakubuyela kwakhona ngaphambi kokuba abuye kuba njengokuba kwaba njalo ngemihla kanowa ngoku niyakukukholelwa okuya aniyi Niyakholelwa ukuba uyise wakutsho okuya. Niyakholelwa sibuyele kwesaa sigaba ngoku. Okuya kusencwadini kaLuka, sahloko seshumi nesixhenxe, ngomqolo wamashumi amabini anethoba ngoku. ULuka, sihlumele nesixhenxe, amashumi amathathu, wathi, kwaye njengokuba kwaba njalo kwimihla kaLoti xa ingelosi yenkosi ngoku wayefunda iBhayibhile ekwanye esiyifundayo, kwaye xa yena buyela emva uze ufumanise hlobo luni lomhla awawunguwo ngaphambi kwemvula kaNowa. Buyela emva uze ufumanise hlobo luni lomhla owawunguwo ngaphambi kokuba ihlabathi litshatyalaliswe ngemihla kaLoti. Fumanisa yayiyintoni, kwaye uyabona oko uYesu wayethetha ngako. Emihleni kaNowa babesidla besela betshata, kwaye betshatisana bengazi wade uNowa ngena emkhombeni yazayeza impuphuma yabathabatha yemkana bobonke. Kwimihla kaLoti kanye njengaphambi kwehlabathi li, umlilo walitshisa ihlabathi liyintlanu amaSodoma. Kwakukho izitabane abagqwethekileyo, yonke into ehlabathini enkulu yayiyiLos Angeles yale mihla, hayi kuphela eyale mihla iLos Angeles kodwa United States, hayi kuphela United States kodwa ihlabathi. Yona ngokuqinisekileyo yayilugqwetheko, amadoda alahlekelwa imvelo yawo yobomi neemvelo zengqiqo yawo yolwazi lwesiqhelo, agqwetheka ngomoya ongcolileyo owaguqula lonke uhlobo lobomi bawo bemvelo, kwaye ayephethwe yimimoya yedemoni. Ukuba oko ayingomfanekiso wemihla kaNowa andiyazi, kwaye emihleni kaLoti ndifuna ukutsho. Emihleni kaNowa kananjalo besidla besela betshata betshatisana, iinkundla zoqhawulo-mtshato zigcwala nayo yonke into njengoko kwakunjalo. Kodwa khumbulani, ngaphambi kokutshatyalaliswa kwehlabathi, uAbraham wathunyelwa ebusweni behlabathi, kwaye wanikwa isithembiso sonyana, kwaye uAbraham wahlangana noThixo kwizigaba ezininzi njengomfuziselo webandla elihlangene noThixo. Kodwa njengaphambi kokutshatyalaliswa nokubuya konyana wesithembiso okanye afike gxebe, unyana wayethenjisiwe afike, uThixo wehla waze wabonakaliswa enyameni yomntu endodeni amadoda amathathu, kwaye ehla aya kuLoti aza kuqala kuAbraham, kwaye ahlala phantsi, kwaye uAbraham waguqulwa igama lakhe ukusuka kuAbram ukuya kuAbraham, uSarai uSara, kwaye le ndoda isithethi uElohim xa yehlayo ukuze ithethe naye yatsho ntoni, yathi, uphi umfazi wakho uSara? Wathi, usententeni emva kwakho. Yathi, ndiyakutyelela ngokwexesha lobomi, kwaye wahleka esententeni emva kwakho. Waze yena wathi, kutheni uSara ehleka? Uyabona, ngoku wayenokubuthabatha ubomi bukaSara kanye phaya ngenxa yokuhleka elizwini lakhe, kodwa wayengenakuyenza loo nto ukuba uSara wayeyinxalenye kaAbraham. Kwaye namhlanje uYesu wathi kuLuka isahloko seshumi nesixhenxe nomqolo wamashumi amathathu, njengoko kwaba njalo ngemihla kaLoti kuya kuba njalo kwixesha lesiphelo xa unyana womntu. Ngoku khumbulani, unyana womntu ngumprofeti. UYehova wabiza uHezekile unyana womntu. UYesu uza emagameni amathathu, unyana womntu, unyana kaDavidi, unyana kaThixo. Wazibiza yena nyana womntu ukuze abantu baqonde kuba wayengulaa mprofeti eyayiya kuthi iNkosi uThixo imvuse. Ngoku qwalasela, ngoko wathembisa ntoni? Unyana womntu uya kuzityela yena kwakhona njengaphambi kwelo xesha, ngaphambi komlilo, kwaye okuya yayingumqondiso wokugqibela awathi uAbraham wawubona ngaphambi kokuba afike unyana wesithembiso, kwaye wabuyela ekubeni ngumfana, kwaye naye ekubeni ngumfaza osemtsha ngaphambi. Ngoku qwalasela, isibhalo ngokungqalileyo sitsho oko. Ngoku masikukhangele oko, kwaye emva koko ukuba sibona ihlabathi lisekugqwethekeni nezinto elikuzo namhlanje lisenza ngendlela eliyo, ngoko singatsho njani ukuba leya ilungile kwaye singatsho ukuba lena engenye ilungile? Ngokuba umntu othile noyame ekuqondeni kwabo, kwaye hayi ukuqonda kwenkosana yobomi owaye engulaa mntu owayephaya esangweni kunye nabo eSodoma. Ngoku siyaqwalasela, asoyami kokwethu ukuqonda. UNowa zange ayame kokwakhe ukuqonda, yayisisigaba esikhulu sobunzululwazi, kodwa zange ayame kokwakhe ukuqonda komhla wakhe, kodwa woyama kwisithembiso sikaThixo, kwaye wahamba ngamandla kaThixo waze walungisa umkhombe wokusindisa indlu yakhe. Xa kwakuchasene uqinisekileyo kulwazi lwesiqhelo, kwakungekho manzi phezulu phaya, zange abekho, kodwa wayazi ukuba uThixo uthe uyakubakho, iyakubakho. Ke zange ayame kokwakhe ukuqonda, kodwa ngokukholwa wahamba ngesithembiso selizwi likaThixo, umoya wamhambisa kwaye wakwenza. U-Abraham zange ayame ekuqondeni kwakhe malunga nobomi bomntu. Wayetshate umfazi wakhe malunga neshumi elinesixhenxe leminyaka obudala. Nanku elapho emashumi asixhenxe nesihlanu eminyaka obudala, kwaye umfazi enamashumi amathandathu nesihlanu obudala, elishumi leminyaka obuncinci. Kodwa u-Abraham zange ayame ekuqondeni kwakhe xa uThixo watsho ukuba uya kumnika unyana ngoSara, kodwa wabiza yonke into nakuphi ukuqondakalisa kobunzululwazi ukuba kwakuchase nelizwi likaThixo, nakuphi ukufunda okungaphandle kwelizwi likaThixo njengokuba kwakungenjalo. Kwaye wanika uThixo indumiso, omelele emnika yena indumiso. Akazange nkqu akukhathalele ukujonga emzimbeni wakhe okanye ukufa komzimba kaSara okanye owakhe umzimba. Akazange akhathalele nenye into, kodwa woyama phezu kwesithembiso sikaThixo. Akazange ayame phezu kokuqonda kwakhe, akazange ayame phezu kwezizathu. Kutheni uthi, Rane uBrenham, sisizathu sokuba uThixo wakaye kuphelisa abagulayo, sinabalunge kakhulu oogqirha. IBhayibhile ithe ilahlela phantsi ukuzathuza, asizathuzi, ukholo aluzathuzi, ukholo luyakholelwa kwaye luyamkela. Qolasela, kodwa wakholelwa endaweni yokungakholelwa, waza wabiza izinto ezazingekho njengezazikho, nto ezo azichasene ngokuqinisekileyo nakuphi ukuzathuza. Kodwa zange azathuze, wakholelwa nje. Kwakungekho zizathu ezazinokuqondakalisa ukuba olwasana lungazalwa. Laa mfazi wayemalunga namashumi amabini eminyaka igqithile exesheni, kwaye umzimba wakhe wawulunge njengofileyo. Kwaye xa wayelikhulu leminyaka obudala, amashumi amabini anesihlanu kamva, wayesanika uThixo indumiso ngokuchasena nalo lonke uhlobo lokuqonda. Kodwa ngokukholwa wayazi ukuba uThixo uya kuligcina ilizwi lakhe, akazange ayame ekuqondeni kwakhe. Bekungatheni ukuba uMoses wayenokuyama ekuqondeni kwakhe xa uThixo wamxelela ukuba wayefanele athathe okanye abantwana bakaIsrayeli abakhuphe kwisandla sikaFaro. Bekunokutheni ukuba wayenokuyama kokwakhe ukuqonda xa wayephaya ngentsika yomlilo xa uThixo wathi, yihla kwaye ndiyakuba nawe? Bekunokutheni ukuba wayenokuyama kokwakhe ukuqonda xa wabazisa kulwandle olubomvu kwaye nako belapho emanzini, kwaye uThixo apho wayebathembisile ngomhlaba wesithembiso? Bekunokutheni ukuba wayenokuyama ekuqondeni kwakhe, uza kunqumla njani phaya? Asinaxesha lokwakha ibhulorho, nanku umkhosi usiza kanye emva kwethu, nazi intaba emacaleni, nangamanzi phambi kwethu, ulwandle olubomvu. Ngoku ukuba ngewayeyame ekuqondeni kwakhe, wayeya kulahla izandla zakhe phezulu aze abaleke awele ezinyaweni zikaFaro athi, Faro, xolele ndenze ngokungalunganga. Kodwa akazange ayame kwakhe ukuqonda, kodwa wathandaza waze uThixo amxelela bheke phambili, waze ulwandle lavuleka, nto leyo yayichasene nako konke ukuzathuza. Kodwa zange ayame ekuqondeni kwakhe. Kwakunokutheni ukuba uYoshua xa wawelela ngaphaya kunye nelinye ishumi lamahlelo, waze waya ngaphaya kwaye wawubona laa mhlaba wesithembiso kaThixo, kwaye wayenokubuyela emva kunye nabo aze athi, ngoku lindani umzuzu, inyaniso sikhangeleke njengemicikwana, zingxilimpela, singazi sikwazi njani ukuthabatha, asinawo kwa amakrele nje oko sikucholileyo. Singaze sibe nakho kanjani ukungena ukuze siwuthabathe umhlaba? Kutheni ayikwazeki ngokupheleleyo? Bayasongamela ngamanani amashumi amahlanu amadoda kwenye, bangamajoni aqeqeshiweyo, kwaye thina asiyonto kodwa nje igquba labolusi zimvu nabaxovi dark abaphuma eYiputa. Njani? Asinawo nkqu amakhakha nezinto, singaze silithathe njani? Kutheni? Ukuqonda ukuqinisekileyo ngenene kuyakuqondakalisa kokuba abanakuyenza. Nayiphi indoda yomkhosi njengoko wayenjalo okanye uMoses yayingenakho ukweyama kokwayo ukuqonda. Kodwa ukuqonda kwabo zange bayame ngako, kodwa bayazi ukuba uThixo uthe, ndininikile laa mhlaba, hambani niwuthabathe. Sukweyama kokwakho ukuqonda, Ukuba woyama kokwakho ukuqonda namhlanje xa ugula lawumbi uhleli kwisitulo samavili usifa ngumhlaza ingxaki yentliziyo kwaye ugqirha uthi uza kufa ukuba woyame kokwakho uqonda uya kufa kodwa sukweyama kokwakho uqonda ngokuqinisekileyo hayi malunga nantoni kwiindonga zeyiriko abathi babenokubalekisa benze umdyarho wenqwelo zokulwa kumphezulu wazo zona iindonga ezinkulu wathi uthixo nyukani nizijikeleze amatyeli amaninzi kangako nze nivuthele ixiloko kwaye nina nonke nenze ingxolo kwaye udonga luza kuwa kulungile oko ngokuqinisekileyo kuya kuba sisigezo kwingqondo yenyama kodwa uYoshua ekubeni esazi zinkulu ububanzi kangakanani ezo ndonga kuba wayekhe ezininzi iindonga ezantsi iyiputa wayeyazi isamente eyayikuzo indlela ezaziqine ngayo ukubamba wona umdyarho wenqwelo zokulwa phezulu kwaye nkqu nezindlu ezakhiwe kumphezulu wazo kodwa zange ayame kokwakhe ukuqonda wakholelwa oko uthixo akutshiloyo kwinyaniso waze wathobela ilizwi lakhe kwaye iindonga zawa ukungayami kokwakhe ukuqonda bekunokutheni ukuba wayesilwa elaa dabi kwaye njengoko ndandishumayela ngecawe kwaye emva koko ilanga lalitshona utshaba ngaluchithachithiwe ngoba busuku laliya kuhlangana kwaye laliya kubuya kunye namanye amandla libabulale into eninzi yamadoda akhe ngoku bekunokutheni ukuba ebenokuthi ndifuna ukukhanya kwemini okuthile ndifanele ndibe nokungaphezulu ukukhanya kwelanga kuhle ngoku lindani umzuzu uthixo wamisa olu lungelelwano kwaye ilanga liyajikeleza lize ihlabathi lijikeleze ngoku masibone ukuba ndingatsho ukuba ilanga lime mhlawumbi kuba ihlabathi limile ngoko liya kuphulukana nokubambelela kwalo ndiya kuwa akazange aphulaphule ekuqondeni kwakhe kuphela kwento awayithoyo kukuba langa yimanqi nawe nyanga hlala apho ukhoyo kwaye lamthobela akazange ayame ekuqondeni kwakhe kodwa weyama kwisithembiso sikathixo ndininikile lamhlaba hambani niyokuwuthabatha ukunikele isithembiso sikamoya oyingcwele ungawufumana wona kule nkomfa ungawufumana wona ngoku sukweyama ku uyazi ndidiniwe ndiyakuxelela ndityike kakhulu isidle sangokuhlwa ndikuthile ukuba ujohn andibone ndisenza oku oh e hake woyame ekuqondeni kwakho edinga likunye nakubantwana babantwana benu kubo abo bakude nakwabo esukuba inkosi uthixo wethu iyakubabisa ugqirha uthe ndiza kufa undixilongile waze wathi nalo mhlaza ndinoku okanye nantoni ebiyo ufanele ndife sukweyama kokwakuqonda uthixo yinkosi uthixo wakho ophilisa zonke izifo zakho ke sukweyama kokwakuqonda hayi ukuqonda komntu yoyama ekuqondeni kukathixo yintoni ngosamsoni phandle edlelweni xa amafilisti iwaka lamadoda abaleka aya kuye kwaye naku yayemile phaya into encinane emzimba amncinane enwele ziqotholola malunga nobungaka yawubude wayengakulungile wayengeyondoda yakrele kuba wayengazi wayengafumananga luqeqesho qeqesho lwasemkhosini wayeyencinci endala nje eqotololo intloko yosisi enje enezihlwitha ezisixhenxe zeenwele zijinga inkwenkwe kamama emile phandle phaya kwaye naku kusiza iwaka lamafilisti kuhle wayengenanto esandleni sakhe wakhangela phantsi waze wafumana elidala elikhuthukileyo elimhlophe ithambo lomhlathi we-esile waza walichola ngoku wathi masibone ngoku andiyikwenza kangako ngoku ngokuba yona iminqwazi yokuzikhusela ezintlokweni zawo wona amafilisti onke loo majoni onke anemikhonto onke ayeneengubo zokuzikhusela zezikhonkwane kwaye iminqwazi yawo yokuzikhusela ibunzima bumalunga neshumi elinesihlanu lobunzima umnye amakhulu amadoda onke ephumile kuhle ukuba ndingaze ndibethe ngeli lidala ithambo lomhlathi we-esile phezu komnye waloo minqwazi yokuzikhusela kutheni liya kuphasalaka libe ngamaqhekeza injalo loo nto akazange ayame ekuqondeni kwakhe wathabatha nje oko kwakusesandleni sakhe waze waqalisa ukubetha amafilisti kwaye emva kokuba ebethe iwaka lawo wayesenalo ithambo lomhlathi esandleni sakhe amen andikhathali nokuba ithini imfundo yezenkolo yendoda sukweyama kokuya yoyama ngelizwi likathixo uYesu Kristu isenguye izolo namhlanje naphakade ngokuqinisekileyo wayikholelwa. Bekunokuthini ukuba uDavid wayenokuphulaphula kuSamson? Imfundo yezenkolo kaSawule nako kume uGoliath phandle phaya kunye nokuqhayisa kwakhe okukhulu. Kwaye bonke umntu esoyika uSawule intloko namagxa engentla kumkhosi wakhe. UGoliath wathi umntu othile makaphume eze azokulwa nam. Akukho sidingo sokuba sonke sife ukuba ndikubulele emva koko nonke niyakusikhonza. Kwaye ukuba undibulele theni siya kunikhonza kuba wayenokratya kuye. Leyo yindlela umtyhuli athanda ukuyenza xa efumana sonke isikolo sakhe sakwalizwi phandle kwaye bonke kubo xa esiza yabona. Omncinci uDavid omdala ejikeleza phaya intwana yofele legusha kuye engqombo amagxa agobileyo intwana encinci yomfoma lunga nekhulu ubunzima ikhulu elineshumi. Wathi, nithetha ukundixelela ukuba imikhosi yothixo ophilayo oyolusiweyo kumnqophiso uyakuma phaya aze avumele lowa ungelukileyo umfilisti asingele phantsi izintlu zothixo ophilayo? Wathi uSawule, yiza apha ngwengwe. Wathi, ndiyakuncoma ukukhalipha kwakho kodwa imihle yemimangaliso igqithile asinanto efana leya yabona. Kwaye mandikuxelele into ethile, leliphi ikhadi lobudlelwane onokulibonisa yabona? Akunaso nesikrweqe, akananto kuphela isilinge esandleni sakho yabona, akunayo iPhD okanye LLD. Uyakuyenza njani le nto? Kutheni laa ndoda ngumlwi? Kutheni iyi-DD u-L ophindiweyo PhD LLQ? Kutheni inezidanga ezininzi ingancamathisela udonga ngazo? Kwaye ungubani wena umalusi zimvu? Wathi, kodwa ndifuna ukukuxelela into ethile. Wathi, uyazi ntoni? Wathi, ndandisalusa izimvu zikabawo phandle phaya. Kwaye wathi, ingonyama yeza yaze yaqhakamfula enye yazo yaze yabaleka. Kwaye uyazi ndathatha esi silinge sincinci ndaze ndayileqa ndayikhahlela phantsi ndayithabatha imvana emlonyeni wayo yaze yandivukela xa ndakwenzayo ndaza nje ndathabatha imela ndayibulala. Wathi, ndabuyela emva kwaye nako kusiza ibhere emva kwalaa mvu yayiqhakamfula yabaleka ndalibulala nalo. Wathi, ngoku uThixo hayi eyam iPhD hayi okwam ukuqonda andinakuxelela indlela endiyenza ngayo, andiyazi yenziwa kanjani, kodwa uThixo. Amen. UThixo wandihlangula ezinzipheni zebhere nezengonyama kangakanani ngaphezulu eyakundihlangula kwisandla salowa ungalukanga umFilisti. UBishop Sawule wathi, uyazi ndiyakholwa unobizo nkwenkwe, ndiyakukuxelela ukuba ungeza ngapha ndiyakukufundisa ukulwa ngebhele yabona. Kwaye ndiyakukuxelela ndingugqirha ke nxiba iingubo zam zokulwa ndifuna ukukunxibisa. UDavid wama phaya baze bamnika iPhD iLLD nako konke okuya kwaye umfomncinci ohluphekileyo wayengenako nokushukuma wayengazi kanjani. Wathi, andizange ndikuqinisekise oku, laa vesti yokufundisa ayindilingani, thatha le nto uyisuse ndiyeke ndihambe noko uThixo andincede ngako. Olo yayilukholo emandleni kaThixo kwaye zange ayame ekuqondeni kwakhe, akazange ayame koko umntu othile akutshiloyo woyama elukholweni ngokuba wayazi ukuba uThixo wamsindisa ezintsipheni zebhere kukangakanani ukuba ngaphezulu uya kumsindisa kulaa mfilisti. Kulungile ukuba uThixo uyakuthanda ngokwanele kakuhle ukuba akukhuphe esonweni kwaye akuzalise ngomoya oyingcwele, yintoni ingxaki nani zimvoco ezingenamqolo kwilizwe lonke? Akanakho yena ukunihlangula ngakumbi ngaphezulu kwinkxwaleko yenu xa ethembisa ukuba uya kuyenza? Ilizwi likaThixo litsho njalo, uya kuyenza ngokuqinisekileyo wamhlangula esandleni. Oh, bonke ngamnye abaprofeti bekungathini ukuba babenokweyama ekuqondeni kwabo kwisigaba sabo, babengasokuze banyuke baye kwabo babingeleli nababingeleli abakhulu baze bababize ndonga ezimhlophe nayo yonke into engenye. Babengasokuze baprofeti ukuchasene nabo, babeya kufana nabanye abalo mihla abaprofeti beya kuvumelana banxibe iimpahla ezintle kwaye babe kumabhoto okumkani. Bekuno kutheni ukuba uYohane wayenokuzama ukweyama kokwakhe ukuqonda, kodwa wenyukela kanye phezulu wathi, ngoku linda umzuzu uYohane sukushumayela kumtshato noqhawulo mtshato. Wenyukela kanye phezulu ukuya kwindawo kaHerode waze wathi, akuvumelekanga ukuba wena ube naye. Ewe mhlekazi, wathi kulungile, uyayazi ngubani lowa, lowa nguProkla, andikhathali ngubani, akazange ayama. Wathi, ngoku uyayazi ukuba akunako okungako, usezantsi apha kule ntlango, imanyano ayisayi kukwamkela ukuba uba nokwenza okunjalo. Wayengakhathali malunga nenye imanyano, akazange ayame ekuqondeni kwakhe, kodwa woyama kokukaThixo ukuqonda ukuqinisekileyo. Kwakukho indoda enye eyayama ekuqondeni kwayo, kwaye igama layo lalinguJudas Iscariot. Oh, yona andiboni yayinokuyenza njani loo nto. Yahamba ubuso nobuso noKristu ngokufana njengoEva wenzayo ekuqalekeni. Yayikubonile ukungqinelwa, waye wajonga kuThixo ebusweni njengoEva wenzayo kwimpepho yangurhatya. UEva wajonga kuKristu kwimpepho yangurhatya emyezweni, kwaye uJuda wayehleli kwimpepho yangurhatya emyezweni waseGetsemane nakwiindawo ezininzi, kwaye wajonga kuKristu okwamnye. Wayemvile efundisa eziqondakalisa yena ngelizwi engqinelo ekubeni ngumprofeti awathi uMoses wathetha ngaye ukuba uya kuvuswa, kwaye wabaxelela esibhalweni wayengubani yena noko konke malunga nako. Babekubonile kuqondakaliswa nguThixo okokuba wayenguye, kwaye emva koko weyama ekuqondeni kwakhe. Angayenza njani kungokuba wayengazange abe nayo ezantsi apho indawo yokuqala? Wayengeyombewu intshuli leyo, wayengunyana wentshabalalo ezalelwe entshabalalweni, wabuyela emva kwintshabalalo. Ngoku siyaqwalasela, kodwa waphuma, kwaye mhlawumbi wayenokuba waba nembono yokuqonda kwakhe, wayenokuba wacinga ukuba uYesu wayenengako intlonipho ngaye. Ngoku niyazi ndingamthengisa yena ngamashumi amathathu amaqhosha esilivere, kwaye ukuba ndiyenzile ndiyakuba nemali, kwaye ndingenza into ethile ngayo, kwaye unakho ukuzihlangula. Yabona, wayengazi esibhalweni okokuba wavuswa ukuze athabathe laa ndawo inye, kwaye nabo abantu banamhlanje abaqondi yeyiphi imeko abakuyo. Imiselwe eli bandla laseLaodike ukuba libe kule meko ukukhuphela ngaphandle uKristu, kwaye yena enkqonkqoza ezama ukungena ngaphakathi kungekho ntsebenziswano naphi na nakubo njalo, engqinela ilizwi lakhe kumhlangoku njengoko wenzayo kulo lonke usuku, kwaye bayahamba besimka kanye kuyo woyama kokwabo ukuqonda kuko kuko konke okukhoyo kuyo. Okanye mhlawumbi masikutsho oko kokuba wacinga mhlawumbi ukuba wayemthengisile uKristu ngamashumi amathathu amaqhosha esilivere, kutheni? Kokuba wayenokuba nobudlelwana kunye namanye amakhulu amahlelo aloo mhla abaFarisi nabaSadusi. Ubeya kuthi, ngoku lingani angazilungiselela yena, ndimbonile yena kumadabi amakhulu, ndiyakwazi okokuba angazilungiselela yena, ke ndingenza imali ethile kuhlobo lo hlala phantsi omncinci njengoko yayinjalo, kwaye ngoko kwakhona ndingafanela ndibe nolungelelwano olukhulu kunye nala mabandla anamhlanje ukuba ndingamngcatsha yena kubo. Yabona, kodwa woyama ekuqondeni kwakhe endaweni yokuqonda ukuba oko yayililizwi elingqinelweyo likaThixo, kwaye wenza kuYesu nje oko izibhalo zithe uya kuyenza. Kwaye namhlanje ibandla lesihlabathi limkhuphele ngaphandle uKristu kule mihla yokugqibela, kanye ngokufana twatse nencwadi yesityhilelo itshilo liya kukwenza. Umoya kaJudas kwakhona kwimoya yebandla linokumila kokuhlonela uThixo, kodwa liwaphika amandla elizwi. Yabona, njalo loo nto. Ngoku, oh bethu, yintoni ephumela kuyo? Ukufa, kanye njengoko yenzayo kuEva, kwaye yenza njalo kubo bonke abanye abazama ukugqwetha ilizwi likaThixo baze boyame kokwabo ukuqonda. Nkqu nangoku bayathengisa, hayi ngamaqhosha amathathu esilivera, kodwa mhlawumbi iba yiyo nguthile osesikhundleni esikhulu athile amava esikolo secawe, awanakho kwa ukufanela amashumi amathathu amaqhosha esilivera, kodwa bayayithengisa nakanjani. Bathengisa ukuqonda kwabo uThixo ngaphandle ngento enjeyangaleya. indlela eyahluke ngayo kulowa mkhulu uPaulus ongcwele owayenalo lonke ulwazi owayenokuqhayisa ngalo kodwa wathi ndiye ndayeka yonke into yokuzathuza kwam ndayiyeka ndihlangene nentsike yomlilo ngenye imini endleleni ezantsi ukuya eDamasko kwaye wathi andizange ndize kuni ngentetho encamisileyo ukuba ndandenzile beniya kuthembela kubulumko bomi kodwa ndiza kuni emandleni nasekubonakalisweni komoya oyingcwele ukuze noyame phezu kwelizwi likaThixo Amen. Wathi ukuba ingelosi isuka ezulwini yeza ishumayela nayiphi engenye into mayiqalekiswe amagalati isinye isibhozo injalo loo nto hayi mhlekazi akazange umfazi omncinci emthonjeni wayeziphethe kakubi kodwa wayesazi ukuba amabandla amsikile kwaye kodwa zange ayame phezu kokwakhe ukuqonda xa wahlangana naye lona emthonjeni owamxelelayo zonke izono awathi wazenza wabalekela esixekweni ngoku yayingalunganga ukuba umfazi akwenze okuya ukuba ahambe angene aze atsho nayiphi into kuba wayelenyukazi kodwa xa wahlangana noyesu zange ayame ekuqondeni kwabantu ngezo ntsuku weza wathi yizani nibone indoda endixelele izinto endakhe ndazenza asingebi nguye kanye umesiya akazange ayame phezu kwakhe ukuqonda hayi intombi umariya xa ingelosi ugabriyeli yahlangana naye kwaye yamxelela ukuba wayeza kuba nosana ngaphandleni kokwazana nendoda akazange wayama phezu kokuqonda kwakhe kokokuba umfazi akanako ukuba nosana ngaphandle kokuba nomyeni akazange ayame phezu kokuya kodwa wathi nanko umkhonzazana wenkosi makwenzeke kum ngokwelizwi lakho akazange athi yakuyenza njani kwaye yakuyenza njani nini kwaye iza kwenza kanjani yonke le nto ingelosi yathi umoya oyingcwele iya kukusibekela kwaye laa nto ingcwele iya kuzalwa nguwe iya kubizwa unyana kathixo wathi nanko umkhonzazana wenkosi akazange athathe ukuzathuza kwakhe athi ayinakwenzeka wathi nje nanko umkhonzazana wenkosi injalo loo nto qwalasela umfazi owayenethombe legazi ugqirha wamxelela wathi akukho mathemba wayechithe konke okokuphila kwakhe ngabanyanga kwaye akwabakho namnye kubo onokumnceda kwaye zange ayame phezu kokuya xa uyesu wahamba phakathi kwesihlwele waze wathi ndiyakholwa ukuba ndingachukumisa ingubo yalaa ndoda ndiya kuphiliswa waya ngaphaya ngokulinda ugqirha wathi akunakuphila wayenalo eli thombe legazi iminyaka ngeminyaka waba nokutyhafa lonke ixesha nangakumbi oogqirha babemncamile kuko konke ukuqonda abe nako kodwa wathi ngokholo akukho sibhalo esimxelelayo ukuba enze okuya kodwa wathi ukuba ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe yakuphiliswa waye wanyebelezela ngaphaya waze wamchukumisa wahamba wabuyela emva wahlala phantsi wajika uyesu waza wathi ubani ondichukumisileyo mna wabhekabheka wade wamfumana wamxelela ngethombe lakhe legazi kwaye weva ngalaa mzuzu emzimbeni wakhe wayengenakuyingqinisisa ngelo xesha kodwa weva emzimbeni wakhe ukuba ithombe legazi liyekile akazange azathuze ukuba ugqirha wayemjikisile ingathini engenye into imncede yena kazange aye kuzathuseni kodwa waya kukhona ngoku ibhayibhile ithe ukuba ungumbingeleli omkhulu namhlanje onokuchukunyiswa yimvakalelo yobulwelwe bethu injalo loo nto sukuya ekuzathuzeni uthi okuku wathi namhlanje ukokuya kanye ngoku ungumbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa yimvakalelo yobulwelwe bethu okwanguye izolo namhlanje naphakade nicinga ntoni ngelixa bendiphaya phandle njengomshumayeli wombhaptizi kwaye laa ngelosi yenkosi yahlangana nam phandle phaya yaze yandiyalela ukuba ndihambe ndiyokwenza oku endikwenzayo kutheni umalusi wam wathi uyaphambana kutheni ubunephupha elibi wena ndathi ungcono uthabathe ikhadi lam lobudlelwana kanye ngoku wathi ungatheni wena ungenayo kwa imfundo yesikolo segrama ukushumayela kwihlabathi lonke ungatheni wena ukuthandazela izikumkani nabalawuli kwaye wena ungenakho nokusebenzisa igrama yakho kakuhle ndandingathembelanga kwigrama yam ndandingathembelanga nakwisiphi isakhono sam endandinaso ndandiyalelwe haleluya kwaye zange ndiye kuzathuzeni ukuba ndandiye ndaphulaphula kwizizathu Bekuya kubakho umhlawumbi amawaka abantu abafayo kwiminyaka yegqithayo. Kodwa ndathola umyalezo ukuchanekileyo ngendlela nje awayitshoyo nokujikeleza ihlabathi. Kwaye ndiyaya kwakhona ngoba balulukathixo, hayi ngezizathu, kodwa ngumyalelo. Aleluya. Andoyamanga uthi ungamashumi amahlanu nesihlanu eminyaka ubudala ukuba beningamashumi asithoba anesihlanu okwakuthethi kwanto. Usenguthixo omnye owayenguye kunye noAbraham. Ewe mhlekazi, ungayami kokwakho ukuqonda. Kwaye emva komqondiso uphumile nezwi lilandela namabandla aqalisa ukundamkela aze avala iingcango zawo phezu kwemfundiso yokuba nabani wabo ukhe alinge ukuma phambi kwam aze athi yona ilungile okanye ayilunganga. Ndicela umngenye nabani wabo, hayi ukuba lichule, kodwa ndiyayazi apho ndikhoyo. Injalo loo nto. Yintoni abayenzayo? Yintoni abayenzayo? Bavala wonke umnyango. Ngoku yintoni oza kuyenza? Ngomnye umhla phezulu entabeni ndandimi phaya ndathi, Nkosi, ndinomnyango omnye ovuliweyo kwisizwe sonke ngokolwazi lwam, yiPhoenix, Arizona, omnye kuphela endinawo. Aze ndaqalisa ukuhla entabeni nje ngokucacileyo njengoko ndakhe ndeva nabani ethetha lathi, yintoni leyo kuwe, wena landela mna. Ngoko, hayi phezu kokuqonda kwam, yakweyama phezu kwesithembiso sakhe. Oh sihlobo, sikweyama phezu kwesizathu. Emva koko uyakhala kunye no-Eddie Peronet wakudala. Vuyelana mandla egama likaYesu. Maziwe iingelosi zilale ngezisu. Zisani isicaba sobukhosi. Nithwese yona inkosi yako konke. Aha, ithwese yona inkosi yako konke. Injalo loo nto. Ungeyami phezu koko ukucingayo, oko omnye othile ongomnye akucingayo. Ngokholo, yamkela isithembiso sikaThixo, uya kuyenza. Ngoku, asikuko nokuba umntu othile ongomnye uyayenza, nokuba abayenzi, kodwa malunga naphi nawe. Yintoni oya kuyenza ngalo Yesu ubizwa uKristu, ozenza yena waziwa kuwo lo mhla, okwamnye njengoko wenzayo kulaa mhla? Ingaba niyamkholwa yena? Masithandazeni. Nkosi uYesu. Kumkani kumkani, Nkosi yeNkosi, Thixo Thixo, Thixo wezilawuli, owokuqala owokugqibela, uAlpha Omega, isiqalo nesiphelo, inkwenkwezi eqaqambileyo neyokusa, umfiya waseSharon, inyibiba yasezihlanjeni, ncambu nenzala kaDavide, yiza Nkosi Thixo, onguye izolo, namhlanje naphakade. Sikelela esi sihlwele sabantu Nkosi, esi nje ukulungiselela ukuqalisa ngomso, sibe nomhlangano omncinci apha. Kwaye wena usisikelele kuwo, uzenze wena wazeka kuthi. Ndiyathandaza Thixo ngokuba uyakuqhubeka ukuzenza wazeke kuthi. Sikelela ngobu busuku, sincede ngoku singabantu abanesidingo. Kwaye Nkosi, wena uyazi andikuthandi ukohlwaya abantu, kodwa ndingathini ukuthulisa oko akuvutha kungcwele? Andikuthandi ukukwenza oko yaNkosi, uyabazi ubomi bam. Intliziyo yam kufuneka ndiyenze. Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba uya kundinceda ukuba ndiyenze. Ndinike nje ubabalo kwaye ungaze undivumele ndo yam kokwam ukuqonda, kodwa ndenze ndo yam phezu kwesithembiso sakho egameni likaYesu. Amen. Ndifuna nina wonke umntu azole ngenene nje imizuzu embalwa kwesi sihlwele sabantu. Kukho amadoda nabafazi abahleli apha, akukho ntandabuzo abagulayo. Bangaphi abagulayo nabaxhwalekileyo ngaphakathi apha? Phakamisa isandla sakho yithi nje ndinesidingo sikaThixo. Phakamisa nje isandla sakho sasekunene ngoku. Ndinesidingo Thixo. Ngoku andazi bantu baninzi kakhulu. Ndiyawazi la makhwenkwe amathathu ahleli kanye apha. Ndiyamazi umnudawo nomfazi wakhe behleli phaya. Ndicinga lona ngudade umo. Andiqinisekanga ingaba injalo. Dade umo, ngaphandle koko ya ndiyaqikelela oko kuyayenza umzalwane uMike kunye neqonga. Oko kungakahako njengoko ndibona, oko ndikwaziyo. Kodwa kubawo wasezulwini othembisileyo kwaye kulo mhla uya kuzingqinela yena kwesi sigaba nje ngokuchanekileyo ngendlela awaye enzayo eSodoma. Ingaba uyithembisile? Azibonakalise yena. Niyakukholelwa oko? Ngoku ukuba niyakuthandaza kwaye ngokukholwa ngoku sukuzama ukuzathuza, ingamthukumisa njani yena njengokombingeleli omkhulu? Ngoku iBhayibhile ithe iTestamente entsha ungumbingeleli omkhulu kanye ngoku uyaqhubekeka ubungeleli obukhulu emva koluhlu lukaMelkizedeki ungumbingeleli omkhulu naphakade akukho umbi ongomnye umbingeleli omkhulu kuphela nguye akukho umbi ongonye umxolelanisi phakathi koThixo nabantu kuphela indoda uKristu injalo lonto ungokuphela kwakhe yena kwaye isenguye izolo namhlanje naphakade Ngoku ukuba uqhubeka ekwanguye umbingeleli omkhulu kwaye iBhayibhile ithe singamchukumisa yena ngemvakalelo zobulwele bethu njengalaa mfazi mncinci wachukumisa ingubo yakhe ukholo lwakho lungamchukumisa ngobusuku kwaye uyakwenza kwangohlobo olunye enyameni yomntu njengoko wenzayo xa wayesenyameni yomntu phaya kumoki kaAbraham niyakukholwa oko wathembisa uya kuyenza ngoku thandazani nje Wonke umuntu onesidingo kwaye ndi kunjengokuba nditshilo isipho asiyonto enjengokuba uthabatha imela kwaye ukuba ufuna ukusika oku ngayo ungayisika okanye usika oku ungayisika okanye nantoni oyifunayo oko ayisosipho sikaThixo yabona hayi isipho sikaThixo siyindlela onayo yokuzisusa endleleni kwaye Izipho nobizo zingommiselo ngenxa elingaphambili lukaThixo. Izipho nobizo zikwanqunga phandle kwenguquko. Uzalwa naso. Igiyara encinci othi uzitsalele ngapha yangaphakathi kodwa akunakunyathela emcepheni. Yabona, uThixo kufanele ayenze. Kufuneka wena uzisuse endleleni. Ukholo lwakho lungayisebenzisa. Hayi olwam, olwakho. Olwam luyisusa nje endleleni olwandi ngentliziyo yenu yonke ukuba uYesu Kristu uyaphila namhlanje. Sukweyama kokwakho ukuqonda uthi kulungile ngoku jonga ndi ukubume obubi kakhulu umzalwana. Akundazi mna ndibe ndikwesi situlo samavili ndibe ndi andikhathali oko ube ukuko. Kwaye ubone ukuba uThixo akanakuhla eze aze enze ngokuchanekileyo ngohlobo awenza ngalo xa wayelapha emhlabeni kumzimba wenyama uya kuyenza emzimbeni wakho emzimbeni wam sonke ngokudibeneyo njengentlanganisela sikholelwa yena uya kuyenza ngokuba uthembisile uya kuyenza ngoko sukuyama ngoko umntu othile athe oh oku lu olu lufundo lwengqondo abathi bayibize bathi uYesu wayeyinto ekwana bathi wayengumvumisi umtyholi kodwa wayengunyana kaThixo ukuba wayengokwesithembiso selizwi likaThixo ngoko njengoko ndithile ezethu iindawo akudingeki sibe nako okula ukuza apha sibeke izandla ebantwini sizibekile izandla kubo phezolo kodwa into yokuphela kwayo ekufuneka nibe nayo lukholo uze emva koko uqaphele Ngokholo uyayamkela ngokholo hayi hayi nangenye into ethi musa ukuthi kulungile ngoku ingenziwa njani ukuba ndingakuxelela indlela eyenziwa ngayo ngoko ayisayi kuba saba lukholo andiyazi yenziwa njani andiyazi kodwa ndiyayikholelwa andiyazi uThixo umsindisa njani umoni kodwa uyakwenza andiyazi uThixo wenza njani nayiphi yezi zinto kodwa ndiyayamkela Yena uyayenza kwaye leyo indlela ngokuba andinakuyicacisa ngokuhle ndi ayisokuze icaciswe akukho namnye unako ngokuba ukuba uyayenza ngoko ayiselulo ukholo ngaphezulu andiboni kanjani uThixo noKristu bangaba ngumntu okwamnye kodwa babe njalo isibhalo sithilo kuhle akunakuyicacisa kodwa babe njalo ubawo wam ukum asindimi owenza imisebenzi ubawo wam kum ukuba andenzi imisebenzi yakhe ngokoko kubonisa andingowakhe kodwa ukuba mna ndenza imisebenzi yakhe ngoko uyangqina ngokwakhe ukuba mna ndingowakhe kuhle into ekwanye ngoku ngokuchanekileyo into ekwanye isenguye izolo namhlanje naphakade ukuba uyakukholelwa ngoku kukho indoda ehleli kanye apha phambi kwam ineenwele ezimnyama inewotshi esihlahleni sayo isuti emnyama inxibe indondo ukuba ungajonga kanye apha uyayibona ihleli namehlwayo evaliwe ithandazo andiyazi laa ndoda ubawo wasezulwini uyayazi andiyazi kodwa nje ndiza kujonga kuyo nje umzuzu uba ikhangeleka ngokungathi inyanisekile ihleli phaya kusukela oko ndichaphazele indoda isuke yavala amehlwayo yaze yaqalisa ukuthandaza indoda ayaziwa ndim oko ku ezandleni zam andiyazi uThixo uyayazi laa ndoda kwaye angayityhila kum ukuba esasithembiso siyinyaniso ebhayibhileni angatyhila kum oko amehlo alaa ndoda avalelwe yona kunye noko ithandaza malunga nako niyakukholwa oko Uyayikholelwa mhlekazi ukuba unokuvula amehlo akho uhleli kanye apha jonga kanye apha yakukholelwa oko kulungile ngoko uyazi andikwazi singabangazaniyo omnye komnye kodwa uThixo uyakwazi ngoko yaqalisa ukulila kwintwiziso ngokuba ingayixelela ngoku ukuba uThixo uza kuphendula isicelo sayo yabona ukuba oko oko kubethe yona kanye ngoko okwakukhanya usuka ethunzini waguqukela ekukhanyeni yabona ngoko indoda ithandazela umntu ongomnye kwaye lowo yile incinci inkwenkwe ihleli ngapha ya apha ngakuyo lowo unyana wayo injalo lona ngoko laa nkwenkwe incinci igula luphazamiseko lwesisu kwaye kananjalo into ethile ayilunganga ngamathumbu ayo injalo loo nto injalo loo nto abasuki apha anisuki e-Arizona ningaba secalifornia injalo kwaye ungumlungiseleli kwaye ubudlelwana bakho bukunye ne-assemblies of god oko yinyaniso mfundisi makay ligama lakho okanye mfundisi gay injalo loo nto ingaba yinyaniso leyo wangazelisa izandla zakho ngolu hlobo ngoku inkwenkwe yakho encinci iza kuphila yabona ukukholo lwakho ngoku intoni ngoku nantya indoda inezandla zayo ziphakanyiselwe phezulu ayindazi andiyazi kodwa ibiyintoni ichukumise umbingeleli omkhulu ngoku yabona ibingenakweyama kokwayo ukuqonda ngoku yintoni emayikwenze yintoni ekwenzayo ngoku kufuneka ikholwe oko ibikuxelelwe inyaniso uba iyazi ayindazi mna injalo loo nto
Here sits a woman sitting right down here in front of me. Also, she's got her head bowed. She's suffering with a cancer. She also comes from California.
Naku, naku kuhleli umfazi kanye ezantsi apha phambi kwam kananjalo. Unenhloko yakhe iqutyudiwe. Ugula ngumhlaza. Naye usuka eCalifornia. Ndiyathemba akakuphosi oku. Ngosazana Adams, elo ligama lakhe, andizange nambona ebomini bam, ehe, oko yinyaniso. Kukho inenekazi elihleli kanye ngasemva apha, andinako nje ukubeka eyam, nje ukwalatha kulo, kodwa ndibona ukukhanya kujinga phezu kwabo, ungene nzulu engxakini, linengxaki nentamo yalo into enye. Kwaye, enye into linengxaki yokomoya. Ixhala elinengxaki ngayo kwaye linengxaki yasekhaya intombi yalo isandula kubaleka yemka injalo loo nto leyo yinyaniso ayinjalo linesandla salo phezulu ngosikazi miller injalo loo nto uyakholwa uthixo uya kumbuyisela emva aphilise umzimba wakho ngoku andizange ndambona ebomini bam ngokupheleleyo ungongaziwayo ngokugqibeleleyo kum nali inenekazi lihleli apha sihlwele alisuki apha nalo lisuka ecalifornia linomhlaza kwaye umhlaza usebeleni lalo belityandiwe kwibele elinye kwaye iye kwelinye icala injalo ngosazana calvin injalo loo nto uyakholwa ukuba uthixo uya kukwenza uphile ikholwa ndingongaziwayo kuwe nenekazi ndikwazi leyo yinyaniso yabona lingumhlaza ukuze ube nako ukwazi ukuba uthixo ukhona kukho inenekazi elihleli kanye ecaleni kwalo igama lalo ngunkosikazi harris ungongaziwayo ngokupheleleyo kum kodwa xa umoya ubethe lo mfazi naye unovelwano kunye naye kwaye usuka ecalifornia injalo loo nto kwaye unengxaki negxalaba lakhe injalo loo nto uyakholwa ukuba uthixo uya kukuphilisa ukuba oko inyaniso phakamisa isandla sakho ukuze abantu babe nokubona ungaziwayo ngokupheleleyo ungeyami kokwakho ukuqonda yintoni enokwenza okuya akunakukucacisa okuya bumnqa ingaphayako ukucacisa buza abo bantu andizange ndababona ebomini bam zange ndazi nanto malunga nabo ingaqhubeka nje emhlanganweni kodwa ngoku jonga sukweyama kokwakho ukuqonda kodwa yoyama koko akuthembisileyo okokuba uya kukwenza ukuba oko asinguye umoya wokwamnye owawuhleli enyameni yomntu owathi wayazi ukuba usara wahleka ententeni emva kwendoda ingaba injalo kwaye uthembisile njengaphambi kokutshatyalaliswa kwehlabathi ngumlilo xa unyana womntu eya kuzityhila kwakhona ngohlobo olumbi njengongonyana womntu isiprofeto uya kuzityhila enyameni yomntu njengoko enjalo apha kunye nathi ngobu busuku njengoko wenzayo ngoko ngoku yeyiphi iyure esiphila kuyo nje kufutshane nentshabalaliso sihlobo sukuma apha kusenguye umoni yamkela uYesu Kristu ngelixa usebukhoneni bakhe ngoko ndiyazi ngokwasesiqhelweni usesikweni okokuba abalungiseleli benze isicelo kwaye babalise amabali malunga nomama ofileyo nomkileyo kulungile konke oko kodwa asezi phezu kwezizathu zomama wethu othe wafa mama wam ufile naye tata wam ngokunjalo kodwa siza apha ngokuhlakaniphileyo sisamkela phezu kwezizathu zikathixo ezibonakalisa yena kuYesu Kristu ukususa izono zehlabathi siyeza kwaye sikholwe phezu kwesicamakushele kwaye ngelixa angqinele ilizwi lakhe andikhathali leliphi ibandla oye kulo wisile baptist katolika rhabe okanye akukho bandla konke konke ukuba uya kuvuma ukuba uyiqonde ngokwahlukileyo kwaye uyayazi ukuba zange ngenene wazalwa ngokutsha kodwa uyafuna kwaye ufuna ukusamkela ngoku isithembiso ngoku ungangazaliswa ngoku kodwa uya kuzaliswa xa njengoko imihlangano iqhubeka ufuna ukusamkela phezu kwezo zizathu ungema ngeenyawo zakho kwaye undivumele nje ndenze umthandazo ngawe kanye apho ume khona wonke ubani ngaphakathi apho owaziyo sukweyama kokwakho uhle uthi ndithethe ngeelwimi ngoku oko akunanto yakwenza nayo ndiyakholelwa ekuthetheni ngeelwimi nam kodwa ndiwabonile amagqwirha amademona yonke into engenye ithetha ngeelwimi kwaye azitolike injalo loo nto buza iimissionari ezantsi apha singafumanisi umzane ukritch kwaye nani niyayazi ukuba injalo babonile bethetha ngeelwimi baze basele igazi liphuma kukhakhayi lo mntu babize kumtyholi ngokuqinisekileyo ndibabonile bona bebeka ipensile phantsi kwaye iyakuma ize ibhale ngeelwimi elingaziwayo kwaye igqirha okanye umthakathi eme phaya alitolike ke ukuthetha ngeelwimi asilophawu lunawo umoya woyingcwele ukuba oko kwaye ukuba uthetha ngeelwimi uze uphike eli lizwi kukho into engalunganga ndaweni ithile injalo ha injalo sukweyama kokwakho ukuqonda umntu othile ngoku uthi kuhle ndiyikhwazile ndenzile nam kodwa sukweyama ngoku ya ndizibonile zonke iintlobo zamandla edemoni ekhwaza kwaye ekhala ndiwabonile amamohamed ekhwaza kwaye ekhala de azenze afikelele kwindawo enjeya babe nakho ukufaka amaceba ezandleni zabo eindia babonile bekhala kwaye bechumachuma bathathe ibhola yamanzi namagwegwe kuyo baze bawatyhalele esikhumbeni sabo baze bahambe kumalahle omlilo oshushu injalo bephika uYesu Kristu yabona sukweyama kokwakho ukuqonda kodwa phezu kwelizwi likathixo ukuba ubomi bakho abumelani nale bhayibhile ukukholelwa lonke ilizwi eliphaya kwaye ufuna ukulikholelwa kwaye ufuna uthixo asebenze intando yakhe ngawe ngokuba ungaba yinxalenye kathixo ungema kwaye uthi ndiyakulamkela kanye ngoku mzalwane enkosi enkosi uthixo akusikelele thixo akusikelele thixo akusikelele thixo akusikelele thixo akusikelele umangaliso thixo akusikelele wanga uthixo wanganikeza kuwe konke oku kunyaniseka uthi nje ndiqhubeka umile nje uthi ndililungu lecawe mzalwane uBrenham kodwa ngokwenene ndingumpentekota kodwa xa ifika ngenene ekuyitshoni ngenene ndingakholwa ukuba lonke elalizwi liyinyaniso andinakho nje ukuyenza kodwa ndifuna ukuyenza ncede ndithandazeleni ndifuna ukuma ndize ndithi ndindi uthi kuhle jonga ndihleli apha okanye ndingqinele kweli bandla ndinjalo ukuba bendikho kodwa uyazi ezantsi entliziyweni yakho akunjalo uthixo uyayazi akunjalo naye uyabona ke kutheni ungemi nje sukweyama kokwakho ukuqonda kodwa yoyama elizwini lakhe lingema abanye ngaphezulu nabani ongomnye ofuna ukuma thixo akusikelele kwakusikelele thixo akusikelele wena thixo ndincede thixo anisikelele nonke oko kulungile qhubeka nje nimile uthi ingaba oku yakho iya kundenzela into elungileyo yima ixesha libe linye jonga ukuba iyayenza bhekiselela kuyo ngokwenene ndifuna mzalwane uBrenham ndifuna ukulunga ngoku Andithi shiya ibandla lakho, hayi mhlekazi, hlala kanye phaya apho ukhoyo, nje yiba ngowenene umntu ozaliswe ngumoya oyingcwele kwela bandla. Kulungile, andiyazi yintoni akuyitsho umalusi wam, uya kukuncoma ukuba unjalo, ukuba umalusi yindoda kaThixo injalo lona. Malukhanye ukhanyiso lwakho phambi kwabantu ukuze babe nokuyibona imisebenzi yakho emihle baze bazukise ubawo wabo. UThixo akusikelele, kuhle. UThixo anisikelele, nobabini, nawe, mzalwane wam. UThixo akusikelele, ngamnye. UThixo akusikelele, UThixo akusikelele, ezantsi apha. Ngoko, nina abaphakamileyo, ukuba niva ngcono emva kokuphakama, phakamisani nje izandla zenu ukuxelela abanye ukuba niziva ngcono malunga nayo emva kokuba niphakamile. Yabona, sonke isandla okuqinisekileyo niyenza. Yabona, ninyanisekile, nimile, nithi, ndiyakuba lingqini. Lowo uya kundimela mna apha, ndiya kummela phaya. Lowo uneentloni ngam apha phambi kwabantu, ndiya kuba neentloni ngaye phambi kobawo wam neengelosi ezingcwele. Sukuba neentloni ngaye, sukweyama kokwakho ukuzathuza, ndoyama phezu kwelizwi likaThixo. Lowo uya kundivuma phambi kwabantu, yena ndiya kumvuma phambi kobawo wam neengelosi ezingcwele. Ingaba kungabakho abanye ngaphezulu nje ngaphambi kokuba sithandaze, asiqubude iintloko zethu ngoko. Thixo akusikelele, dade, ngokuqinisekileyo. Thixo akusikelele, nawe mzalwane, ngokuqinisekileyo. Kuya kubakho omnye nje ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe. UThixo akusikelele wena ngoku, injalo loo nto, nisamile. Siya kulinda nje umzuzu, nje umzuzu. Thixo akusikelele, mzalwane, Thixo akusikelele. Uthi ingaba ithetha kwanto, uthi uThixo akusikelele. Oko ukubiza iintsikelelo zam kuwe, uThixo akusikelele. Abanye benu abame ngaseludongeni, apho ningenandawo yokuhlala phantsi, ningakhe nje niphakamise isandla senu, nithi mna Thixo, yim. UThixo akusikelele, mzalwane, UThixo akusikelele. Nawe, dade, nawe, mzalwane wam, nawe, dade wethu. Oh, umoya oyingcwele uhamba kamandi kakhulu phezu kwesihlwele. Ingaba niyawuva wona, uThixo akusikelele, ndodana, phezulu apha eqongeni. UThixo akusikelele, ngaphaya ekhoneni. UThixo akusikelele, mfo omncinci, ewe. Oh, umoya oyingcwele, hamba ngokutsha ezintliziyweni zethu ngoku. Sibonise ukungalungisi kwethu, Nkosi. Asisayi kweyama kokwethu ukuqonda, ukuzathuza kwethu, kodwa soyame phezu kwakho, ukuba siyazi ukuba simi kwesakho esingcwele esingqinelweyo isithembiso sanamhlanje. Uzenze wena waziwa ngaphaya nakokuphi, ngaphaya nakokuphi ukuzathuza. Asinakuzathuza, singenako nokuyicacisa, kodwa uye wehlela kanye ezantsi apha phakathi kwethu ngoku, kwaye wazazisa kuthi ukuba wena ulapha, kwaye amadoda nabafazi baya kukholelwa oko, kwaye baya kwamkela. Thixo, thabathela esifubeni sakho ngamnye kubo, kwaye ubazimelise kwiliwa lakudala ide igqithe imililo. Silungiselela ukutshiswa, Nkosi. Siyayazi, sibuyele eSodoma. Kodwa ilungisa alikutshabalala nabanetyala. Uya kubabiza abantwana bakho, Nkosi. Wamxelela uLothe, phuma phaya, phuma. Ndiyathandaza, Thixo, ukuba ngamnye okulameko ngobu busuku ophandle phaya abangaqinisekanga apho beme khona. Thixo, abayi kuthatha thuba ekuyini ezantsi ngesitrato esindlelanye ngendlela engalunganga. Abayi kuthatha thuba ngokuwela isibane sibomvu ukuba besezingqondweni ezilungileyo zabo, ukuba basenokubulawa. Ngo angatheni umntu athathe ithuba kwisiphelo sabo sanaphakade nje ukuqikelela, ukuthelekelela, ukudela ingozi ngaphandle kwegunya lenene lokudela ingozi, ukuba bengabecawe okanye ihlelo, kwaye ngenene abanakho ukuqonda indlela elalizwi likaThixo lingaba lilo namhlanje njengoko lalinjalo. Ngoko zingathini ezi zithembiso ukwenziwa zibonakale isigaba sabapostile siphelile? Bancede bawo, ndibanikela kuwe egameni likaYesu Kristu, amen. Enkosi mzalwane wam, dade, ndivuya kakhulu ukukubiza mzalwane wam, dade. Khumbula uThixo uya kundenza ndiphendule ngalo lonke ilizwi ngomhla womgwebo. Yonke into endithe ndayishumayela ngobu busuku kufuneka ndiphendule ngayo. Ndiyakuqonda oko, kwaye oko ndikwenzile kusukela ndiyinkwenkwe encinci ndishumayele le vangeli. Emva koko ndibe ngumlahlelwa ngaphandle. Ngoku bangaphi kuni abagulayo nabaxholekileyo apha ngobu busuku, kwaye nifuna ukuthandazela? Phakamisani isandla senu. Ngoku ningandenzela nje into ibenye ngaphezulu, bekani izandla zenu omnye komnye. Bekani izandla zenu omnye komnye. Wonke umuntu athobise intloko yakhe ngoku. Bayenje ngokuba ubunjalo enkonzweni phezulu apha eqongeni. Thixo othandekayo egameni likaYesu Kristu nelobukhona bakhe obungqinelweyo obukhona. Elona lizwi ebelishunyayelwe liqinisekisiwe okokuba usenguwe izona namhlanje naphakade. Mawuthi umoya oyingcwele kaThixo utshayele phezu kwesi sihlwele sabantu kanye ngoku. Abaninzi babo bazile ukuza kwamkela wena njengomsindisi wabo. Abaninzi abagwilika bakwamkele baze babuyela. Oh Thixo, ndiyathandaza egameni likaYesu Kristu okokuba uyakuphilisa wonke umntu. Uthe le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Bababeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila. Uyithembisile Nkosi, kwaye abantwana bakho abakholwayo banezandla zabo zibekwe omnye komnye. Sathana, woyisiwe, phuma kwaba bantu egameni likaYesu Kristu. Bayeke abantu bahambe ukwenzela isizathu sobukumkani bukaThixo egameni likaYesu. Amen. Bonke abo bakholelwa ukuba uYesu Kristu ngoku ngumphilisi wenu kwanguye nomsindisi wenu kwaye nifuna ukumamkela yena phezu kwayo loo mihlaba minye, yimani ngeenyawo zenu nithi, mna ngoku ndamkela uYesu njengomphilisi wam kwakunye nomsindisi wam. Mangalisi, bonga iNkosi, bulela iNkosi. Ngoku masiphakamise izandla zethu size sicule kuye. Ndiyakumbonga, ndiyakumbonga, bonga imvana ngokuqhelelwa boni. Niyena uzuko nonke bantu ukuba igazi layo lahlambala susa lonke ibala. Oh anizivi kamnandi, wangazilisa izandla zenu. Oh bethu, masicule kwakhona. Ndiyakumbonga, ndiyakumbonga, bonge mfana ngoku. Kumbula nguye izolo namhlanje naphakade la mfana iyo. Nike nuzuko yena nonke bantu kuba ekazi layo lahlambala susa lonke ibala. Ngiyakuthanda oko. Amen. Masifikelele ngaphaya size siqhawule izandla kunye nomnye oku ukuqhekeka komhlangano ukuqala inkomfa. Yithi uThixo akusikelele mzalwane, mphambukile uThixo akusikelele. Kuhle oko, kulungile oko, kuhle kakhulu ngoko. Niyakholwa siza kuba nenkomfa enkulu emva kwayo lena. Sibulela uThixo ngomhlangano omkhulu. Ngoku siza kuba nenkomfa enkulu. Bonke abo bayikholelwayo mabathi amen.
Ukhangela kuwe ukholelwa wena mfana.
Masijonge kuye ngoku.
Kalvari. Umsindisongwe ndive ngoku ngelixa ndithandaza susa sonke isono sam. Oh ndenze ukusuka ngalo mhla ndibe ngowakho ngokuzeleyo ngelixa ndisacandudadada lobomi nentlalo enzima endirhanqile yiba ngumkhokeli wam wena shenqiso bomnyama bube yimini sola lonke usizi loloyiko Oh, ndenze ukusukela lemini ndibe ngowakho ngokuzeleyo.
Amen. Ibandla lithe amen. Hallelujah. Oh, bonga yena. Bonga imvana ngokuqhelelwa abo. Nikeni yena uzuko nina nonke bantu. Kuba igazi lakhe lihlamba lisuse lonke ibala. Imangalisa kanjani. Kulungi, singaqubuda iintloko zethu ngoku ukwenzela uFef. Andazi ngubani obekhethelwa ukwenza lona. Mzalwane uJohn Manadal osuka eCalifornia. Yeli xa sineentloko zethu ziqutyudiwe. Ngoku, ningalibali ngomsebusuku. Lowo ngowokuqala, ukuqala. Ngomsebusuku, inkomfa iya kuba kanye apha kweli holo, ngecala leyesixhenxe. UThixo anisikeleyo, ingaba nibonwabele ubukhona bukaThixo. Amen. Ngoku, masiqubude intloko yethu ngelixa umzalwane uJohn esindulula.